So pano usiku uno ifetiri basi fetisi na vide mumbale wa ukuru wa mpingo ine nendikungo embekeza mbuye watu atsanulira nzimu wake pa ife basi ndipo atidalitsa ife kachiwiri ndipo ife tichakungogunda zazikulu zikulu zokhazo tsopano chifukwa pacho chitika chachikulu chimene chikubwera ife tikhala pano sabato yonseyi ndipo oh usiku wathawu ife tinali ndi nthawi ya ulemerero chotero chabwino tsopano basi ife tisanawerenge malemba kodi ife tingangosintha athu malo athu kwa mphindi pang'ono ndipo tiime kumawu apemphero atate athu achisomo akumwamba ife tikubwera mu dzina lokwanira zonse la ambuye yesu podziwa kuti tsiku lina inu mudzabwera ndipo ife tikuyesetsa kuti tikonzekeretse mitima ya anthu kuti ilandire vumbulutso lalikulu ili kuti inu ndinu mwana wa mulungu wa moyo osati wakufa koma wa moyo kwa nthawi zonse ndipo mukukhala mu mpingo wanu ngati mboni ya pentekoste ya nthawi yayikulu iyo pamene nthawi yotsitsimutsa idzabwera kuchokera mukukhalapo kwa ambuye ndife okondwa kwambiri kusangalala nazo nthawi zimenezo kumusi kuno zitatha zaka 1900 ndipo atate ife modzichepetsa tikuweramitsa mitu yathu polemekeza amuna opambanawa kudutsa mibado nyenyezi zimenezo zimene inu munazigwira mdzanja lanu zimene inu munati zinali angelo a mibado ya mpingo atumiki momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha Paulo woyera wamkulu wa ku Efeso momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha Ireneas ambuye Ireneas wa wantchito wanu wamkulu ndi chifukwa cha Martin woyera ndipo usiku uno chifukwa cha Kolamba woyera ambuye momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha amuna amenewa mkatikati mwa chiloma cha mdima chikunja chikubwera mu mpingo iwana ima zolimba chifukwa cha uthenga wa chipentekoste ndi mdalitso yankhula mmalilime ndi zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa kuchiritsa odwala ndi kuukitsa akufa ambiri a iwo ambuye anakhadziridwa pakati ndipo anaphedwa ndi kudyetsedwa kwa mikango zinthu zazikulu zinachitika dziko lapansi linasambitsidwa ndi magazi a olungama ndipo atate magazi awa kufuula lero motsutsa mpingo woyipa wachigololo uwu ndipo inu munati tsiku lina pamene inu munatsanulira mngelo anatsanulira mbale yake pa ilo ndipo magazi a ofera aliyense anapezeka mmenemo ambuye tithandizeni ife kuti tikhale okonzeka kuyima tsopano chifukwa nthawi kuyandikira pamene ife tikuona chilombo cha nyanga ziwiri ichi chikukwera kuchokera pa dziko lapansi osati kuchokera mu khwimbi ndi unyinji wa anthu chokhala ndi nyanga ngati mwana wa nkhosa koma chimalankhula ngati chinjoka ife tikukhulupirira kuti ola limenelo layandikira tsopano atate pamene mipingo iyi ikudzipangira yokha chitaganya pamodzi ngafano kwa chirombo ndipo zidzakhala zoyipa pa gulu limenelo ambuye limene silidzalowa kukanikizidwa kumene kudzabwera koma muola limenelo inu munalonjeza kuti mudzautenga mpingo wanu tithandizeni ife ambuye dontho limodzi la madzi lisanagwe Noa anali mu chombo moto asanakanthe Sodomu Loti analata chokapo atate ife tikukhulupirira mphamvu za atomiki zisanakhulitse konse dziko lapansi kukhala zidutswa mpingo udzakhala utachokapo ndife wokondwa kwambiri ambuye ndipo ife tikudziwa kuti mabomba apachikidwa mlengalenga usiku uno ndipo ife tikhoza kuyang'ana chakumwamba ndi kumuona mwana wa munthu akudzuka pa mpando wa chifumu wake kuyamba kubwera cha ku dziko lapansi kumkwatulo wa mpingo wake ndipo tikudziwa kuti mapazi ake ofunikira sadzapondetsa pa dziko lapansi lochimwa ili nthawi imeneyo pakuti monga Rabeka anakwera ngamira ndi kudzatsika pa ngamirapo pakati kumene pa nyumba ya Abrahamu uko munda iye anakakumana ndi mkwatibwi wake ndipo mpingo udzakumana ndi mkwatibwi wathu mu mlengalenga pakuti ife omwe tili ndi moyo ndipo tatsalira sitidzawalepheretsa kapena kuwatchinga iwo omwe akugona lipenga la Mulungu lidzaomba akufa mwa Khristu adzauka poyamba ndipo ife tidzakwatulidwa nawo iwo palimodzi kukakumana ndi ambuye munda mlengalenga ndi kukhala ndi iye kwa nthawi zonse tithandizeni ife usiku uno ambuye tipatseni ife kukoma kwa mizimu yathu ndipo muchotse zowawa zonse ndi kusanjanitsika zipita kutali kwa ife ndipo mulole ife tikasungunuke kwambiri ndi mzimu woyera mulole mngelo wa Mulungu alamulire usiku uno. Ambuye, inesindi kudziwa, choti ndinene kwa anthu awa. Sopano, ine ndili nazo mbiri zakale ndi zinthu, ndalemba za zomwe inu munachita. Koma izo, zimatengera inu kuti mumasulire za mtsogolo. Chotero ine, ndikupemphera kuti inu, mubereke izi kudzera mu dzina la Yesu Kristu. Ameni. Sobano, tieni ife, titembenuzire sobano kubuku la chifumbulutso. Ndipo siku uno, ife tiliba mbado wa mpingo wa chinai, Tiatira. Mbado wa ukuru wa mpingo, wodziwika kuti mbado wa mdima. Mbado wa mpingo uu, ukuyamba mu 606, ndipo kenako, ukudzathera mu 1520. Ine, zinali zonse zimene ine, ndika nakhoza kuchita, kuzitolamo. Ophunzira ambiri amamutenga Patrick Woyera kukhala nyenyezi kapena aliyense. Nyenyezi 7 zinali angelo 7 amibado isanu ndi iwiri ya mpingo. Ife tikudziwa mawa usiku mopanda kukayikira Luther ndipo kenako Wesley. Ife sitikudziwa kuti nyenyezi iyi ya mpingo wa Laodikaya idzakhala ndani. Ndizo ife tili mu mbado tsopano. Wakhala ulipo kuyambira 1906 pakuyamba pa Pentecost. Koma padzakhala mngelo amene ati adzauke yemwe adzasokoneza ziphunzitso zonse. Adzautenga mpingo kuukonzekeretsa kuti upite kwawo. Tsopano mbuye wina wa munzimu amene adzauke ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Sobano, ine ndikupemphera kuti Mulungu mutithandize ife kuti tidziwe izi. Posankha izi, poyangʼana modutsa, Patrick Woyera anali munthu wopambana. Ndipo potenga zina za zolembedwa za amakedzana, Patrick Woyera sanali mkatolika. Iye anatsutsa mpingo wa katolika. Ndipo mu nthawi yakukonzanso chiphunzitso ichi chimene iwo anali nacho chinakumbidwa. Ndipo zinatsimikizira kuti Patrick Woyera ankatsutsa mpingo wa katolika. Kuti Patrick Woyera anali ngati munthu wa bungwe. Iye anali ndi sukulu yake. Iye poyamba, pamene iye anadzagwidwa magombe anyanja, iye ndi azilongo ake angono awiri, omwe iye sanamvekonso za iwo. Iwo anatengedwa. Mwina mwake kupita ku Roma ndi kukagulitsidwa ngati akapolo. Iye nayenso anadzatengedwa ndipo anakagulitsidwa ngati kapolo. Ndipo anapatsidwa ntchito yoweta nkhumba. Iye ankaphunzitsa galu kuti azisamalira nkhumba zake ndi zina zotero. Ndipo izo zimabwera ndi maliridwe osiyana-siyana ndi zinthu zomwe iye amawapatsa galuwo. Ndipo imeneyo potsiriza inali njira yopulumukirapo pansi pa ngalawa pamene agalu anadzamuphimba iye mpaka kuti iye analowa mnyanja. Kenako anadzabwera kumalo ake okongola Ireland. Ndipo anadzawapeza amayi ake ndi abambo ake akadali moyo apobe. Ndipo Patrick Woyera anali mphwake wa Martin Woyera wotchuka amene anali mmodzi wa opambana kwambiri omwe ife tinakhalapo nawo mu mzere wa amuna kuchokera pa Yesu Khristu. Anali Martin Woyera. Mipingo yake yonse inadzazidwa ndi mzimu woyera. Iwo onse ankayankhula mmalilime. Anayi ndi zizindikiro ndi zodabwitsa. Ndipo zozizwitsa. Basi mitundu yonse ya zozizwitsa zikuchitika. Iye anasunga chikhulupiriro cha Chipentekosti mkatikati mambado wa mpingo uwu umene unkachita chikwati ndi chikatolika. Chikunja ndi Chinikolai zinakwatirana limodzi kupanga bungwe ndi kupanga a Nikolai omwe ife timawatcha iwo Nikao kutanthauza kugonjetsa kapena kualanda anthu wamba ndi kuchotsa mzimu woyera kupititsa kutali ndi osonkhana. Ndipo wansembe yekha ndiye ali woyera munthu yekhayo mukuona ndiyeno iwo nkumakhala muli monse momwe iwo akufunira. Ine ndikuganiza ndipo bola ngati iwe walapa izo kwa wansembe. Ndiye iwo tinapeza usiku wathawu kuti iwo anawakhazikitsa iwo kuti Konstantini anakhazikitsa bishopu woyamba. Ndipo anazika izo anapereka nyumba izi kwa iwo monga ife takupatsirani inu masiku ndi chilichonse zimene inu mwalemba. Ndiyeno iwo amakhala ndi phwando lalikulu la dzuwa kumeneko limene limakhala tsiku la 21 December, tsiku lalifupi kwambiri mchaka. Ndipo anabweretsamo kenako mpatuko uwu pokala kuti iye anali tsiku la dzuwa. Mwaona, tsiku lobadwa dzuwa, iwa anabweretsa kubadwa kwa Yesu Kristo. Kuchoka Epulo mpaka December la 25. December la 25. Kudutsa masiku asanu amenewo, ndipamene Aroma amakhala ndi zikondwelero zawo zazikulu, zisudzo, ndi zina zotero. Ndipo ndipamene iwo amakhala ndi phwando lalikulu lachikunja ili. Ndipo iwo amamuyika munthu uyu ngati Mulungu iye mwini pamwamba apo ndipo amamuveka iye ndi chilichonse. Ndipo iwo anali ndi Mulungu wawo pafupi pomwe ndi iwo. Ndipo ndipamene anthu azaka zikwi za mtsogolo anayamba kukhalapo pomwe apo chifukwa iwo ankaganiza kuti mpingo unali muzaka chikwi pomwe apo. Mwaona, chifukwa iwo anali olemera sankasowa kalikonse boma ndi mpingo zonse pamodzi. Zaka chikwi zili mkati chikadali chiphunzitso chachikatolika mpaka pano. Mukuona, tsopano zaka chikwi zikuchitika chifukwa ife tikudziwa kuti zimenezo ndi zolakwika. Zaka chikwi kudza kwa chiwiri kwa Khristu kukubweretsa zaka chikwi. Uko nkulondola, dziko lapansi likubuwula kulilira tsiku lomasulidwa mokomalo pamene Ambuye wathu adzabwereranso ku dziko lapansi. Tsopano woyera wankulu uyu apa anali kolamba. Iye anali munthu wopambana wa Mulungu. Tsopano ine ndili nayo mbiri ya kale yake yomwe ndalemba apa. Choyamba mbado wa mpingo wachinayi tiyatira. Iwo matanthauza kukhala wotayirira kumasuka kapena chimbuzi. Mukuona, iyo inango kukhala nthawi yosayenerezeka kuyambira 606 mpaka 1500. Nyenyeziyo inali kolamba wochokera ku Ireland ndi Scotland, yemwe anali mphwake wa Martin Woyera. Ndipo anakhala pafupifupi zaka 60 pambuyo pa Patrick Woyera. Ndipo chotero utumiki wake unayamba pafupifupi zaka 60 pambuyo pa Patrick Woyera. Wake iye sanalandire konse chiphunzitso cha Chiroma. Iye anali munthu wa chikhulupiriro cha chikulu. Iye anachikana chiphunzitso cha Chiroma. Sanapite konse ku Roma ndipo anachikana icho pamodzi. Ndipo ine silinathe kuona kumene iwo anadzamukhazikitsa konse iye kukhala woyera monga iwo anachitira ndi Martin Woyera ndi iwo. Iwo sanamukhazikitse iye kukhala woyera ndi Ireniasi chifukwa iwo anali akadali mu mpingo umenewo umene unali ndi zizindikiro ndi zodabwitsa za Pentekoste. Koma anakhulupirira. Iye sanatenge konse chiphunzitso cha Chiroma pa ziphunzitso zawozo. Iye anatenga Baibulo ngati chiphunzitso kutengera mayi yake au Mulungu mulongo wake wa Martin Woyera. Ndipo sanatenge konse ziphunzitso za Chiroma pa nthawi iliyonse. Iye ankaphunzitsa kuti zizindikiro za Marko 16 ziyenera kumutsatira wokhulupirira aliyense. Amen. Ine ndiwo mtundu wa munthu yemwe ine ndimamukonda amakhulupirira inde Bwana. Iye anamva liwulo mveka la Mulungu likuitana, ndiyo chizindikiro china chabwino kwa iye. Mwaona, ndiye palibe chomwe chikanamuletsa iye pambuyo pa zimenezo. Iye anali atapita. Iye anali pa njira pamene iye anamva mawu omveka a Mulungu. Chozizwitsa chimodzi ine ndili nazo zingapo pansi pano, koma ngati ife tingangotenga ichi. Chozizwitsa chimodzi chinali chakuti pamene iye anapita ku mzinda wina wake kumene Ambuye anamutumizako iye, ndipo mzindawo sunafune kuti umulandire iye. Chotero iwo anapita kunja kumeneko ndipo anakayesera, anakawatenga oyimba ndi zina zotero. Ndipo anatsekako zipatazo, ndipo anayesetsa kuti asamvekenso iye poyimba zimwenyemwenye. Ndipo iye anayiyamba kulalikira. Ndipo izo zinawazimitsa zimwenyemwenyewo. Ndipo zipata zinatseguka. Iye anapitirirabe, analalikira muli monse. Iye analitembenuza gulu lonselo. Apa pali china chaching'ono chimene ine ndikufuna kuti ndingoyankhulapo. Iye anapita mu mzinda. Iwo anali ndi mizinda yawo yakhoma masiku amenewo. Ndithudi, chotero iye anapita ku mzindawo. Ndipo iwo anamutulutsako iye. Iye anali akuchokako. Ndipo mwana wamwamuna wa mfumu anadwala kwambiri. Ndipo iwo anamutsatira pa nsewu woyera wabwinoyo. Iye anabwererako ndipo anadzazigoneka yekha pa mwana wakufayo. Ndipo iye anabwerera kumoyo. Mpingo wake unadzazidwa ndi mzimu woyera. Iye saka anakhala ndi zina zocheperapo, pakuti membala aliyense wa mpingo wake ayenera kuti anadzazidwa ndi mzimu woyera. Ndipo iye anatsutsa ndipo anadana kwambiri ndi ufumu wolowezana wa Roma. Kuna ndikukhulupirira iye anali nyenyezi ya mbado. Kodi iye amachita chiani. Ndi kuyankhula malilime, ubatizo mudzina la Ambuye Yesu, kuchita zinthu zomwezo zimene iwo anaziyamba. Ngati Mulungu ali wopanda malire, ndipo ndi momwe iye anakhazikitsira mpingo wake pachiyambi, izo ziyenera kukhalabe zofanana. Ndipo ziyenera kutero, ngakhale mawu ochepa, njira yonse mpaka pansi, pafupifupi kufinyirira panja apa. Kubwereranso kudzera mwa Lutera. Tsopano, ife tikufuna kuti tiyambe tsopano. Ndipo tione ngati ife tingayambe kutenga zina za ndime izi tsopano. Pa ife tiyambira pa ndime ya 18. Kwa mngelo wa mpingo wa Tiatira, lemba.
Did you notice these addresses?
Kodi inu munazindikira awa, malonje awa, mauthenga awa akupita kwa mngelo. Kapena ntumiki, wonyamula kuwala kwa mbado wa mpingo omenewo. Mugona, sobano, usiku watawu ifetinabeza, mukutsegera kwa mbado wina u wa mpingo wa Pergamo. Kuti, ngelo wa mpingo, pakugonjetsa mu mbado wa mpingo u, adzala ndira mwala. Ndipo mu mwala u, sobano, ife tautenga mwala umenewo, ndipo tautipiritsa. Iwo kutanthauza thanthwe. Ndi chiyani chimenecho? Ngeroyo akanadzakhala mmodzi wanga Petro, wotchedwa mwala. Mupeza kuti dzina lanu limakhala ndi chochita pa moyo wanu. Tsopano, ine sindingathe kupita mochuluka za zimenezo, chifukwa njerekezi, ali ndi mawerengedwe abodza, ife kudziwa zimenezo. Anthu amayamba kumvelera, ndi zina zotero monga choncho, zomwe zimakalowa mu zamizimu, ndipo zamizimu ndi za mjerekezi, ife kudziwa zimenezo. Ndipo ndi momwe, inu mumayenera kuyang'anira, monga iwo. Chifukwa chomwe iwo anamutcha Yesu Belezebule, mjerekezi, chifukwa inu mugona, iye amakhoza kuzindikira maganizo amalingaliro awo. Maona, koma iye anali mawu a Mulungu. Ndipo Hebrew 4 anati, mawu a Mulungu akuthwa kuposa lupanga la kuthwa kwese konse. Ngakhale ozindikira malingaliro ankati mwa mtima. Malingaliro, mukuona, chotero, iye anali mawu. Iye ndiye mawu a moyo. Ndipo mawu a moyo amabwera mwa ife. Ndiyeno iwo, amadzachira mphamvu yomweyo pa ife. Maona, chimodzi-modzi. Chifukwa iwo ndi mawu omwewo, mwaona, ndi chinthu chomwe chomwecho pakati pathu. Ndipo njira yake ndi imeneyo. Ndipo nthawi zina, iwo omwe sali mkatikati mwa zimenezo, amayankhula ndi malilime. Ndipo wina amatanthauzira iwo. Ndi chiyani chimenecho, mawu kusandulika thupi pakati pathu. Ndipo kenako, ife tikuzindikira ndiye kuti ngelo uyu adzalandira, ngelo wa mbado wa mpingo amene analandira mwala. Iwo, unali mwala woyera. Kutanthauza kuti osati chilungamo chake koma chilungamo cha Mulungu mwini wake. Ndipo mu mwala uwu munali dzina. Dzina lomwe panalibe amene amalidziwa koma iyeyo amene analandira ilo yekha. Iye ankalidziwa ilo. Koma panalibe wina aliyense akanakhoza kulidziwa ilo koma iye. Chotero pamene inu muwamva anyamatawa akukukomedwetsani inu. Akunena awo, iwo ndi Johni, iwo ndi Paul, iwo ndi Mere, iwo ndi Chicho, kapena chinacho, inu musazikhulupirire zimenezo. Chifukwa ngati izo zikanakhala chomwecho, iye sipeza atanena chilichonse chokhudza ilo. Mugona, ndiko kulondola, iye ayenera kulisunga ilo kwa iye mwini. Iye ankalidziwa, panalibe amene ankadziwa koma iye mwini. Koma iye ankalidziwa chifukwa wogonjetsa wangira aliyense, amalandira dzina la tsopano mwa njira imeneyo. Kodi inu munazindikira, Abrahamu ankatchedwa Abraham. Koma pamene Mulungu anapita kuti akamugwiritse iye ntchito, iye anamusintha dzina lake kukhala Abrahamu. S-A-R-R-A. Anali Sara. Koma pamene Mulungu ankapita kuti akamugwiritse iye ntchito, iye anamusintha dzina kukhala S-A-R-R-A-H, Sara, mfumukazi. Kodi inu mukudziwa kuti Yakobo. Yakobo anali wolanda. Esau amatanthauza wofira, waubweya ndi wofira, wamutu wofira, ndi wofira ponseponse. Anali Esau. Tsopano, ndipo Yakobo anali wolanda. Ndipo wolanda ndi wonyenga. Kodi Esau sana nene kuti kodi dzina lake silimatchedwa Yakobo. Wolanda, koma pamene iye anadzalimbana ndi Ambuye usiku wonse, ndipo nkupambana, ndipo nkudalitsidwa, Mulungu anamusintha dzina lake. Yakobo anadzakhala Israeli. kalonga ndi Mulungu. Paulo ankatchedwa Saulo kufikira pamene iye anadzagumana ndi mzimu woyera maonekedwe akuwala kumwe kunadzawalira pansi pa iye. Dzina lake linasinthidwa kuchoka ku Saulo kudzakhala Paulo. Simoni pamene iye anadzagumana ndi Yesu iye anamusintha dzina lake kukhala Petro. Icho ndipo pamene Yesu anagonjetsa dzina lake linasinthidwa. Ndipo iye amakhoza kuwulula dzina limenelo. Iye amene adzakhale ndi iye agonjetse monga iye anachitira. Iye analandira dzina latsopano. Ndipo ine ndidzawulula dzina langa latsopano kwa iye. Mukuona? Ndipo wogonjetsa aliyense. Ine ndikutanthauza pakati pa oterowo. Atsogoleri amenewo ndi ena otero. Tsopano ana onse Aisraeli sana sinthe mayina awo. Zoonadi ukonkulondola. Koma atsogoleri apamwamba amenewo pamene iwo anagonjetsa iwo analandira dzina latsopano. Mukuona momwe izo zikulumikizirana mkati mwangwiro basi. Ndipo tsopano ife tikupeza kuti iye analinso ndi mana obisika. Tsopano mana obisika amayimiridwa ndi mkate wopanda chotupitsa. Mkate wopanda chotupitsa unali wa ansembe wokha uko nkulondola. Mkate wopanda chotupitsa unali wa ansembe wokha. Ndipo iwo kumakhala chinthu chabadera chopangirira wansembe. Ndiye kuti atsogoleri. Ndipo munthu uyu amagonjetsa. Msongano wonse umalandira mana. Koma iye amalandira obisika. Abadera mana. Kapena vumbulutso labadera. Oh, la yemwe Yesu anali. Nanga bwanji iyeyo. Zonse za iye. Iye amalandira vumbulutso limenelo ngati iye agonjetsa. Kwa mngelo, gwiritsitsani pakuti iye amene iye anali atagonjetsa. Amalembera kwa mngelo wa mpingo. Mukuona? Tsopano, ife tikupeza ndi iye usiku uno. Ife tikuyambapo kwa mngelo wa mpingo watiyatira lemba zinthu izi anena mwana wa Mulungu amene ali maso ngati malawi a moto ndi mapazi yake ngati mkuwa wonyezimira. Tsopano pamene ife tinamuona iye muoyamba mbado wa Efeso kapena mukuyamba kwa chivumbulutso, ife tinamuona iye mu umunthu wake wofulukuba pasanu ndi pawiri wa umunthu tsitsi. Ife tikupeza kuti Yohane anampeza iye mu tsiku la Ambuye. Pamene iye azibwera tsopano, iye ndi wansembe. Pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, iye anali mneneri, mneneri wa Mulungu. Tsopano, iye anatenga magazi ake omwe ndipo anapita patsogolo pa Atate. Zomwe zikumupanga iye wansembe. Pamene iye azibwereranso, iye adzakhala mfumu, mneneri wansembe ndi mfumu. Iye anali mneneri wa Mulungu. Iye anali mpungu. Iye anali wansembe wa Mulungu. Iye anali mwana wa nkhosa. Pamene iye azibwereranso, iye adzakhala mkango, mfumu, fuko la Yuda, kuti adzalamulire. Koma pakati pa ntchito yake ya unsembe, pamene kachisa kusiywa, ndiye ife tikumupeza iye atema pamenepo. Ndipo Yohane anati, iye anali mu mzimu pa tsiku la Ambuye, osati tsiku la chisembeni, osati la Mulungu, zonsezo ndi zolakwika. Ife tinazipeza zimenezo, tinazifufuza zimenezo kudutsa mulemba. Ilo linali tsiku la Ambuye. Lero ndi tsiku la munthu. Kubwera kwa Ambuye kudzakhala tsiku lake. Ndipo ife tikumupeza iye mu tsiku la Ambuye. Ndipo pamene iye anawaona Ambuye, iye anali atavala tsitsi loyera ngati chipale. Ndipo ife tikudziwa kuti izo zikuimira woweruza. Chinthu china, iye sanali wansembe pamenepo. Chifukwa wansembeyo anali atazimangirira mozungulira pakati kutanthauza utumiki. Koma iye anali atazimangirira mozungulira pachidali pamwamba apa. Zomwe zinkatanthauza kuti iye anali woweruza. Amen. Ndipo ife tinamuona iye akuyenda pakati pa zoyika ponyali 7 za golide. Ndipo tsopano ife tinabwereranso kuwa masiku amakedzana kukhala woyera pa mpando wachifumu wachiweruzo. Pamene Danieli anamuona iye anabwera kwa masiku amakedzana yemwe tsitsi lake linali loyera ngati chipale. Tsopano zoyera woweruza achingerezi akale kudutsa mzaka ankakonda kukhala pamene iwo apita ku mpando wachiweruzo iwo amakavala wiki yayikulu yoyera. Wiki yoyera mwachipale chifukwa iwo anali oweruza. Ndipo Yohane anamuona iye mu tsiku la Ambuye pamene iye anali woweruza. Amen. Sobano ife tikupeza kuti iye anali nawo maso ngati malawi a moto. Maso amenewo ndiye ngati lawi la moto. Nthawi ina maso amenewo anachita mdima ndi misonzi ya umunthu. Iwo amatha kuyimirira ndi kulira pa munthu amene akufa. Ndipo akudziwa kuti maminita asanu otsatira iye adzakhala ali moyo kenanso. Koma basi chisoni cha umunthu. Koma kuseri kwa zimenezo kunali mphamvu yoteroyo kuti iye amakhoza kuyang'ana kupyoza moyo wa munthu ndi kumuuza iye yemwe iye anali ndi zonse zokhudza izo. Chifukwa izo zinali kubwera tsopano mu chinyezimiro ichi ngati moto. Maso akhoza kuyang'ana uku ndi uku kudutsa pa dziko lapansi ndi kuona chilichonse chimene chikuchitika. Kodi inu mudzakayima pati pa tsiku la chiweruzo? Machimo anu adzakhala pa mbalambanda pamaso pa iye. Ndipo inu mukuzindikira kuti iye anali kuchokera mkama mwake lupanga lakuthwa konsekonse chimene ife tinachipeza kuti anali mawu. Ife tinaona mapazi yake anali mkuwa woyengeka ndi zina zotero zomwe zimatanthauza maziko ake. Iye amaponda mopondamo mpesa wa mkwiyo wa Mulungu wamphamvu zonse. Ndipo anapondereza pansi, ndipo anatenga tchimo pa iye, ndipo anatuluka kunja, ndipo anamsangalatsa Mulungu. Zoona zimenezo, ndipo maziko ake ndiwo maziko athu. Pa Khristu thanthwe lolimba ine ndayima, anatero Ed Pruitt. Maziko ena onse ndi mchenga otitimira uko mkulondola. Tsopano ife tikupeza apa nthawi iliyonse pamene iye akumana ndi mbado wa mpingo, iye amamulankhula iye ngati mmodzi wa mayina ake au Mulungu. Tsopano ife tikupeza mbuyo uko woyamba mavumbulutso onse ndi umulungu. Umulungu wa pamwamba wa Yesu Khristu. Ine ndine iye amene anali, amene ali, amene adzabwera. Ine ndine woyamba ndi womaliza, Mulungu wamphamvu zonse. Mwaona vumbulutso loyamba. Yohana anabotoloka kuti ayang'ane chomwe chimayankhula ndi iye. Chinthu choyamba iye anamuyankhula iye pa mfumu iliyonse pamene iyo ikuyankhulidwa, iye amanena yemwe iye ali, aliyense. Ndine wakuti ndi wakuti, ine ndikamayankhula ndi inu, inu simukundidziwa ine. Ndine William Branham, ndine John Doe, aliyense amene ali. Iye anati, ine ndine woyamba ndi wotsiriza, iye amene anali wamoyo ndipo ndi wakufa. Ndi wamoyo kwa nthawi zonse. Oh my, umulungu. Apa ife tikumuona iye mu munthu wake wofutukuka pasanu ndi pawiri wachikhalidwe chake cha ulemerero. Mu mbado wa mpingo uliwonse iye yakuwafikira iwo mu umulungu osiyanasiyana wa maumulungu amenewo, osiyanasiyana amagawo a ulemerero amenewo. Tsopano usiku uno iye akubwera ndi moto oyaka. Iye akuyang'ana pansi mu Laodikaya kapena pansi mu Tiatira. Uwu ndi mbado umene mpingo wakwatiwa ndi Chikatolika ndi Chikunja, kapena Chinikolai ndi Chikunja zinakwatirana pamodzi ndipo zinapanga ndi kubereka mpingo oyamba, mpingo wa Chibungwe. Ndipo Mulungu ananena kuti ntchito za Chinikolai zomwe zinali mu Efeso uko mu mpingo waung'ono wa Pegamo zinadzakhala chiphunzitso. Ndipo anati icho chinali chiphunzitso cha Balaamu. Ndipo Balaamu anali yemwe anaphunzitsa Israeli kuti apite kumeneko ndi kukachita ziwerewere, kapena iwo anakachita za chiwerewere ndi Mowabu yemwe anali membala wofunda wa mpingo, kapena mpingo wa wamba bungwe lalikulu. Ndipo ife tikupeza kuti Mulungu anati chiphunzitso cha Chinikolai chimenecho chimene chinali kutenga kuyika mphamvu zonse mu mpingo ndipo nkuyika pambali ndi kupanga iwo kukhala bungwe, iye anati inu mumadana nazo izo, ndipo inenso ndikudana nazo izo. Iye akungopitiriza kumanena kuti ndikudana nazo, ndikudana nazo, ndikudana nazo. Ndipo izo zafika pachimake apa. Taonani momwe mpingo unafinyidwira kunja, pomwe papa mpaka nkungokhala kanthu kakang'ono chabe. Ndipo ndiwo mpingo omwe tikukhalamo tsopano. Tsopano mu tsiku ili limene vumbulutse ili linabwera kapena linali ku mpingo uwu, ilo linali tsiku limene Roma anali atamanga pa miyala ikulu ya malo awo audzi ndi tsekera. Koma iye akuyankhula ndi mpingo uwu kuti iye adakalibe moto woyaka womwe umayang'ana pansi kudutsa nthawi, ndipo maziko ake si udzu zikutu koma ndi mkuwa wolimba woyesedwa mu mikanjo ya moto maziko ake ndi otsimikizika ine ndikuzikonda zimenezo ife tikudziwa pomwe ife tayima chabwino ine ndikudziwa ntchito zako ndi chikondi chako ndi ntchito yako ndi chikhulupiriro ndi chipiriro chako ndi ntchito zako ndipo zomaliza zomaliza zidzakhala zochuluka kuposa zoyamba chabwino mpingo ukuoneka kuti watsala pang'ono kuti udulidwe kwathunthu ungofota pang'ono basi ndipo iwo anali atachoka pa misonkhano yayikulu ya uzimu ndipo amakhala ngati amadalira pa ntchito mulungu samafuna kuti ife tizidalira ntchito ndicho chizindikiro cha bungwe ife timamutenga abiti jonzi chifukwa cha mtengo wina ndipo ife timamutenga wakuti ndi wakuti ana awo chifukwa cha zovala zina ndipo zonsezo mzizabwino koma inu musamadalire pa zimenezo inu musamachite zimenezo mbale izo ndi ntchito zabwino zika yabwino yamakhalidwe abwino imachita zimenezo koma zomwe zimatengera kuti ukhale mkhristu ndi chokuchitikira chobadwanso mwatsopano ubatizo wa mzimu woyera chabwino anafota iwo anasankha kuti azichita ntchito mmalo mwa chikondi ndi chikhulupiriro kumatenga zochuluka ndi zochuluka nthawi zonse pamene zimapitirira chabwino ine ndikudziwa ntchito zako ine ndikudziwa chikhulupiriro chako ine ndikudziwa chipiriro chako ndi zina zotero koma tsopano ife titenga ndime ya 20 mvetserani ku izi komabe ine ndili nazo zinthu pang'ono zokutsutsa iwe chifukwa iwe ukulola mkazi uja Yezebeli amene amadzitchula yekha mneneri wamkazi kuti aziphunzitsa ndi kunyenga atumiki anga ndi kuchita ziwerewere ndi kudya zinthu zoperekedwa nsembe kwa mafano tsopano mkazi kodi ife tinapeza kuti mkazi amayimira chiyani usiku wathawu mpingo tsopano tsopano ife tikupeza apa kuti iwo amatchedwa achinikolai chiphunzitso cha Balaamu ndipo tsopano zafika kwa Yezebeli tsopano Yezebeli ngati inu mungazindikire iyi ndi mbiri yakale yopambana tsopano ngati inu mungofuna kulemba izo muyambire mu mafumu oyamba pafupifupi mafumu oyamba pafupifupi 16
Jezebel was not a daughter of Abraham.
Yezebeli sanali mwana wa mkazi wa Abrahamu ngakhalenso gulu ili apa Roma wachikunja achi Nikolai anali gulu lozizira lofunda la Khristu omwe anadzipatula okha kwa Khristu yeniyeni ankaoneka wopanda chikhulupiriro ndipo iwo ankafuna kukanga mpingo kukhala ngati lodzi modzimodzi monga iwo ali nazo lero ngati lodzi wopanda mzimu mmenemo mkomwe masiku azozizwitsa anapita izo zonse zinali za mbado wina ife tilinawo ubale misiri wabwino munthu wosamvetsetseka kapena chilichonse chonga chimenecho chimabala zimenezo ndipo izo ndi zabwino koma zimenezo sizidzatenga konse malo akubada kwatsopano mwa Yesu Khristu chipulumutso kumoyo choonadi ichi chabwino Yezebeli uyu tsopano iye anali mwana wa mkazi wa Abrahamu izo nzoona mfumukazi yawopembedza mafano pa nthawi imeneyo pamene banja lake la chifumu linkadziwika ndi kukhulupirika kwa nkhanza kwa ubulutu kwa bala abambo ake anali ansembe a fano la Astarte ine sindikudziwa momwe inu mumatchulira ine ndinango zitenga izo mu mbiri yakale Ahabu anagwiritsa ntchito kachitidwe kake monga Konstantini fuko la mphamvu la pamwamba ili linali pafupi ndi Israeli chotero mwakuti kodi Konstantini anachita chiyani usiku wa thauja iye anali asanatembenuke iye anali wandale kodi iye amayesetsa kuti achite chiyani iye anawatenga Khristu pamene iwo anamuwuza iye kuti iwo anali atapemphera ndipo tsopano pamenepo kumbukirani iye ndi ife tikuyankhula tsopano zachi Nikolai ndipo iye anati ngati iwo angapemphere ndipo iye kupambana nkhondo iyi ndiye iye adzakhoza iye akanadzakhala mkhristu iye anali ndi loto anapenta zishango zake kukhala zoyera usiku omwewo za mtanda pomwe alupanga a Columbus anabadwa pa nthawi yomweyo tsopano apo ndipomwe iwo amatengapo mayimidwe awo koma iye sanachitepo chilichonse ngati mkhristu pa umodza mipingo ya Chinikolai wotchedwa St. Sophia iye anayikapo mtanda monga ine ndinanenera usiku watha ndicho chinthu chokhacho chimene iye anachita chimene chinamveka ngati iye anali wampingo momwe ine ndikanakhoza konse kukunkhira kuchokera mu lililonse la masamba ambiri zakale ndi wophunzira ena ambiri ama nena chitu chomwecho. Ife sili kudziwa kari konse zokudza kutembenuka kwake tsopano. Koma kwadi iye analowa mchiyani. Chinthu chimene iye ankafuna kuti achite, iye anaona wochuluka wa Roma tsopano. Tsopano tayanganani izi. Penyani kachitidwe aka. Ndipo penyani momwe Baibulo limatsimikizira izo. Mulungu mazana ndi mazana azaka izo zisanachitike. Ndipo Konstantini anagwiritsa ntchito kachitidwe komweko. Mulungu ananena apa. Komwe Ahabu anagwiritsa ntchito. Tsopano Konstantini anaona gawo lalikulu la anthu ake anali achi Nikolai awa a Khristu. Ena iwo ankatchedwa ampatuko ndi wachi Pentecosti. Iwo anali ampatuko ndi oyera odzigurubuza ndi zina zotero. Apo ndi pamene zizindikiro zanu zenizeni ndi zodabwitsa zinayikidwapo. Koma mpingo wachithupi ndiye unali ukubwera kudzakhala bungwe. Kodi iye anachita chiyani? Konstantini anasewera gawo lochenjera. Iye anapita kumeneko ndipo anakatenga abwenzi ake achikunja ndipo anakatenga sabwenzi ake achikhristu ndipo analumikizitsa mipingo pa limodzi. Anakhazikitsa anachibweretsa chikunja mu chikhristu. Chikhristu ndi chikunja zinakwatirana mu mpingo wa Pegamo. Sobano, kodi anena chiyani apa za usiku uno? Chinthu chomwecho chimene Ahabu anachita. Ahabu, kuti alimbikitse ufumu wake, anakwatira Yezebeli, wopembedza mafano uyu. Kuti alimbikitse ufumu wake, kuti akhale ndi mphamvu zambiri mu Israeli. Ndipo ndizo zomwe mipingo ikuyesetsa. Inu mukuona kumene iwo akuyesetsa kuti apange Baibulo likhale litatuluka pofika chaka cha mawa mu 62. Akuti ndi Baibulo lomwe lidzawasangalatsa Ayuda, ilo lidzawasangalatsa Akatolika ndi kudzawasangalatsa Chiprotestant. Oh, mbale, ine ndikodula kwa newspaper. Ine sindinakatenge iko siku. Inu munandimva ine ndikuwerenga izo siku ina uja. Ndi zimenezo tu, inu mwaona? Zinthu zimenezo, yesetsa kuti achulukane. Iwo amatenga zinthu zopatulika za Mulungu ndi kuzimwaza izo muli monse. Kuti awonjezere ndi kupanga manambala ambiri. Ndi chimene mpingo wachita. Iwo, unawalandira anthu kuti alowe mu zimenezo pamaziko akugwirana chanza. Ndipo unatengeramo zigawenga ndi china chilichonse. Anthu osatembenuka, koma mu thupi lona la Khristu. Lomwe silili bungwe, koma lachi msinsi. Thupi la nthano la Khristu. Nimukwaza kungolowa mmenemo manjira imodzi. Ndipo ndiyo kudzera mu ubatizo wa mzimu woyera. Kulondola. Ndipo zizindikiro zomwezo zomwe zinawakantha atumwi amenewo zikukantha mpingo. Ndiko kulondola ndendende. Sobano ife sili kusowa kuti tizinyengerera ndikuti chabwino. Ife tipita ndikukajoinana ndi assemblies. Ife tipita tikajoinane ndi aumodzi. Ife tipita kukajoinana ndi awa. Kapena Baptist. Kapena Methodist. Tieni tijoinane ndi Khristu. Tikhale amfulu kwa zinthu izi. Chifukwa lililonse la mabungu amenewo ndi abwino bwino. Koma iwo amatenga ziphunzitso zawo ndi zinthu zawo ndipo iwo amayenera kupita kukaona ngati woyang'anira wamkulu angakuloleza iwe kuti ubwere mu dziko limenelo ndi kudzakhala ndi msonkhano. Ngati iwe sukuphunzitsa ndendende basi monga momwe iwo amachitira akutulutsira iwe panja, iwe sungakhala ndi Baibulo. Mulungu sangakhoze kuchita zimenezo. Iye amadana nazo izo. Mkhristu wina aliyense wobadwa nsomatsopano angatero nayenso. Ambiri ya anthu awo kunja uko mwamteradi amafuna azitero, amafuna azitumikira ndipo amafuna azikhala ndi chiyanjano. Koma inu simungachite zimenezo. Iwo akhoza kukutulutsani panja chabwino, asiyeni iwo akutulutseni inu panja. Kazipitirirani, kalandireni mzimu woyera muli monse. Ndizo ndendende kulondola. Koma inu mukuona iwo amafuna kuti amvetse zimenezo, chiphunzitso chimenecho. Iwo amafuna kukutenga iwe pomwe uli ndi ndalama zambiri. Abaptisti anali ndi mpalume mu 44, ochuluka miliyoni mu 44. Kodi iwo anapeza chiyani? Modzi modzi monga mlaliki wankulu Billy Graham ananena. Pamene iye anali mu Louisville, ine ndikapita mu mzinda, anali Paulo woyera akapita mu mzinda, iye amakatembenuza mmodzi. Akabwererako chaka chotsatira iye amakakhala ndi sate kuchokera pa mmodzi uja. Zidzukulu 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 za zidzukulu kuchokera pa kutembenuka kumodzi kumeneko. Iye anati, ine ndikapita mu mzinda ndikakawaitanako sate 1000 ndikamadzabwereranso chaka chotsatira ndipo sindimakapezako sate. Ndipo zomwe iye ananena. Iye anapanga neno labwino. Komabe ine sindi kukhulupirira kuti mbale wathu wofunikayu amalondola. Iye anati, ine alalikira ulesi. Anati, ine ndikakupatsani inu mayina awo ndi adresi, inu mumakhala ndi mapazi anu pamwamba pa desiki, ndikumawalembera iwo kalata m'malo mopitako, ndikukayankhula nawo iwo. Ine ine ndinakhala ngati ndinamuyamikira iye chifukwa cha chimenecho. Ine ndimakonda munthu azikhala chimene iye ali. Osati wachinyengo, imaponekera ndikukhala chimene iwe uli. Ndipo ine ndimazikonda zimenezo. Koma ine ndikufuna kunena kuti, dire, ndindani anapita kumeneko kuti akamutenge wotembenuka uja yomwe Paulo anamutembenuza. Chimenezo chinali dire, ngati iwe udangosiya, zomawalola iwo mapita kumeneko ndikumakagwirana chanza ndikutsukapo ndikuti inde, ine ndamulandira Yesu kukhala mpulumutsi wanga. Ndikumusiya iye akhale pamenepo kufikira atafa ndikuvunda. Ndipo wabadwanso mwa mzimu woyera. Iye akapanga wotembenuka atsopano. Mbale, ndiwe iye amakumphuka ndi moto. Iwe sungakhoza kumuzimitsa iye. Iye amakhala ngati nyumba yoyaka moto mu mphepo yaikulu. Inu simungakhoze basi kuchita zimenezo. Oh, iye akufatitsa konsekonse mbale. Wotembenuka weniweni wa Khristu. Yes, angakhale chete. Iye amakhala basi. Iye amakhala akuyenda. Oh, ndine wokondwa kwambiri. Oh, ma. Ubatizo wachikali wa mzimu woyera umene umayatsa solo moto. Sungakhoze kungokhala pe. Mphepo ikukupiza iwe. Mphepo ya mkokomo wamphamvu imangopitirirabe kumakuomba iwe. Bwanji, ine ndimangopitirirabe kumasonkhezera nkhuni. Ndikumapitirirabe chitsogolo. Inde bwana. Panalibe amene amamutenga wamutembenuza Paulo. Paulo amawatengera iwo mozama kwambiri mwa Khristu kufikira iye amafa kwa iye mwini. Ndipo amakhala wamoyo mwa Khristu. Ndipo iye amachita zina zonsezo. Ndipo kulondola. Ndizo zomwe izo zili. Abala Baptist ndi abwino bwino. Koma miliyoni enanso. Kodi izo zimachita bwino wanji? Ine muli nawo mayina ena miliyoni. Chabwino. Mungokhala pansi ndiwe mupange ena ngati ine mukufuna kukawayika iwo kumeneko. Izo nzabwino. Koma mbale. Zomwe ife tikufuna ndi mayina pa buku la moyo la mwana wa nkhosa wophedwa chikhazikitsireni madziko a dziko la pansi watsukidwa mʼmagazi wodzazidwa ndi mzimu woyera. Zizindikira ndi zodabwitsa zikukutsatirani inu. Fufuzani mbiri zakale. Ine ndikanakonda inu nonse mukanatenga ma Nicene Councils ndi kukawerenga zinthu zimenezo kuti mukaone momwe wofera amenewo amagwirizira lawiriro la Pentecost. Ine ndikuwuzani inu tsopano mbale, ine Baptist, Methodist, ndi chilichonse chimene inu muli. Kuwala koona kwenikweni, sibunge la chipentekoste tsopano, koma kuwala koona kwenikweni, ndi chokuchitikira cha chipentekoste. Pansi, ine ndakhala masiku ndi masiku tsopano, mbiri zakale zimenezo, ndakumbamo mmenemo zonse zimene ndikanazipeza paliponse. Ndipo ndi lawi la pentekoste limenelo, limene linatsala la moyo kuyambira pa pentekoste mpaka kawino. Inde bwana lakhala likuthamangitsidwira panja. Ena aiwa amati chabwino mpingo waukulu wa Katolika wapirira mafunde. Bwanji, izo zikutsimikizira kuti iwo ndi mpingo weniweni. Bwanji, si chinthu chachirendo kwa ine. Ndi boma ndi zina zonse kumbuyo kwake iwo ukhoza kumakhalapo. Koma ndi chiyani chodabwitsa? Ndi chiyani ndi gulu lalikono lija limene linachokapo? Ochepa apang'ono waja anathamangitsidwira panja, anaponyedwa mundende, anachedwera mzidutswa. Kodi zinatheka bwanji kuti anakhala kobe? Chifukwa mzimu wa Mulungu wamoyo umayendayenda mu munthu wawo. Ndipo ziwanda zonse zakugahena sizingawugonjetse iwo. Pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za gehena sizidzawuloka iwo. Ndi chimenecho chinthu chenicho ndi chimene chinapereka mzimu woyera kwa alaliki a Chimethodist awa. Ndi zina zotero. Apa, maona, iwo, umawapangitsa iwo, kumadzukapo, umachita china chake kwa iwo, izo, sizizalephera konse. Aha, wachinyengo uja, maona, iya akupita, iya akuti, tsopano, ngati ine, nditangokwanitsa kuti ndikhazikike tsopano, ndikutenga fuko lalikulu ili, ndipo ngati ine, nditakwatira mwana wa mkazi wa mnyamata wachikulire uyu kumusuko, chabwino, izo, ife, tidzakhala abwenzi, kodi iye, amachita chiyani? amagudisa maufuru wake omwe akubadwa. Sobano, pamene mpingo uwu wachiprotestanti udzabwelera mbuyo ndi kukalumikizana ndi mpingo wakatolika, iwo udzachita chinthu chomwecho unachita mbuyo uko. Ahabu anakhala mu tsiku limene izo zakhala katatu. Iye anali pakati pa usiku pa ulendo wa ku Israeli. Ndipo apa zinafika pakati pa usiku kachiwiri. Ndipo ife tafika pakati pa usiku kachiwiri apa. Mibado itatu izi zisanati. Analowa mkati muno, mkati umu, ndi mkati umu. Sobano, ngati inu mungazindikire, Ahabu anakolira Yezebeli kuti alimbikitse anthu ake. Ndizo ndende zomwe Konstantini anachita. Iye anakhazikitsa mpingo waukulu kwambiri. Ndipo anatenga guwa, ndipo anapanga nsangalabu yayikulu. Anamumveka munthu uyu papa. Anamukhazika iye pamenepo. Iye anali mulungu wa moyo. Iye amakhoza kuyankhula nawo ndi kumuwuza iye za machimo awo. Ndipo zimenezo zinangokondweretsa mpingo wakale wofunda uwu. Ndipo anapita kutali ndi thupi. Ndi zimenezotu chabwino. Koma zimenezo sizinamusangalatse munthu uyu amene anabadwanso kachiwiri. Pamene iwo anatenga zimenezo ndipo kenako nkubweretsa mwa miyambo yachikunja yoyenera mapemphero. Kodi iwo anachita chiyani? Iwo anamutsitsapo Jupiter, ndipo anamuyikapo Petro, iwo anamutsitsapo Venus, ndi kumuyikapo Maria. Ndipo izo zinabweretsa chikunja maguru achikhristu. Ndipo pamene Ahabu anakwatira Yezebeli, iye anachita chinthu chomwechomwecho. Iye anabweretsa kupembedza mafano mu Israeli. Ndipo kodi Yezebeli anachita chiyani? Iye anapha mmene yali yense yemwe iye akanakhoza kuyikapo manja ake kulondola uko, momwe monso anachita mapapa. Khristu woona ali yense yemwe iwo akanakhoza kumugwira, iwo anawapha iwo. Koma kunali nyenyezi yambada umenewo, Eliya wokalamba. Oh, inde Bwana, iye sanachite mantha kuwawuza iwo za zimenezo. Inde Bwana, iye anali nyenyezi ya Mulungu yambada umenewo. Anafika nthawi ina iye anati, Ambuye, ndatsala ndekha ndekha. Mulungu anati, tsopano, dikira miniti, Eliya. Ine ndili nawo 700, ndawabisa pozungulira kutsidyako, mukuona, iwo sukudziwa kumene iwo ali. Iwo ali kunja uko, Afarisi, Asaduki, Abaptist, Amethodist, ndi Presbyteria. Koma ine ndikawatulutsako iwo kumeneko. Iwe ungodikira, mukuona, ine ndili nawo iwo kunja uko, alipo iwo ndi anga. Ndipo iwo sakugwadira bala panobe. Koma Eliya wokalambayo analiliula Mulungu mutsiku limenero. Iye ndi tudi anali woyimira kumene waliula Mulungu pakudza koyamba kwa Khristu. Ndipo izo zidzakhala mtundu waliwu pakubweranso kwa Khristu kachiwiri malingana ndi malemba. Tsopano ife tikupeza kuti Yezebeli wang'ono uyu pamene iye anakafika kumeneko, iye anali wakuti akaphasula kwenikweni maguwa onse a Mulungu ndi kukamangako maguwa ake. Ndipo iye anawapangitsa Israeli kuti azigwadira fano. Ndizo ndende zomwe Konstantini anachita pamene iye anayambitsa mpingo wa Katolika. Iye anabweretsa chikunja mu mpingo wa Chikristu. Ndipo anawapangitsa Khristu kuti azigwadira mafano. Ndizo ndende mbado wa mdima kachiwiri, mbado wa mdima wa Israeli, mbado wa mdima wa mpingo kugwadira mafano. Ndipo Eliya anali nyenyezi mutsiku lake. Ndipo anapangitsa Israeli yense kupembedza bala. Ndipo chomwe chonso unachita mpingo wa Katolika kutiyatira. Tsopano ine ndikufuna kuti inu muzindikire chinthu china chokhudza apa. Ine ndimatenga mbiri yakale yanga apa. Yesu ananena kuti iye anali ankadzitcha yekha mneneri wankazi. Kazi uja Yezebeli yemwe amadzitcha yekha mneneri wankazi. Tsopano ili mukuona mpingo wa Katolika sumalola anthu awo kuti aziwerenga Baibulo. Chifukwa iwo amanena kuti wansembe ndiye yekhayo amene angathe kuzindikira mwauzimu mawu amenewo. Chabwino. Uko ndi kutanthauzira koona kwa mneneri. Mneneri amakhala ndi kutanthauzira kwa uzimu kwa mawu a Mulungu. Ndiko kulondola ndende. Munthu angamutche bwanji wina wake mneneri. Ndipo kenako nkuti iwo ali ndi vumbulutso lolakwika. Izo ndizomveka mofanana monga umwana wa muyaya. Inu maona, mukuona, mwaona, ndizo mneneri amatanthauza wozindikira wolondola. iye amene mawu ambuye amabwerako vumbulutso linabwera kwa iye mawu akuti mneneri amatanthauza wozindikira wa mawu au mulungu yesu anati ngati patakhala mmodzi pakati pano amene ali wa uzimu kapena mneneri ine ambuye ndidzayankhula ndi iye ndipo ngati zomwe iye anena sizachitika ndiye mudzamumvere iye ine ndili naye iye ngati izo sizichitika ndiye musamumvere iye ndizo zonse iwo anali mawu au mulungu a mulungu ndipo mawu a ambuye amadza kwa aneneri tsopano iwo ananena kuti mpingo uwu pa nthawiyo unali mneneri tsopano kumbukirani izo zasintha kuchokera ku tinikolai tsopano izo zasinthidwa kukhala iye inu mukuziona zimenezo ayezereri tsopano usiku wathawu zinali chiphunzitso cha balamu mwaona chiphunzitso cha chinikolai ndi chiphunzitso cha balamu tsopano balamu anali amene anachita ziwerewere ndi israeli ndipo kodi anachita chiyani achinikolai anapanga bungwe protero muwayike awiri onsewo pamodzi ndipo inu mumupeza iye mpingo ndithudi chivumbulutso 17 bule lalikulu limene likukhala pa madzi ambiri mkazi wachiwerewere iye ndi ndani kapena iye ndi wachiwerewere bwanji iye akuchita ziwerewere ziwerewere zauzimu kutanthauzira molakwika mawu kwa anthu chokaniko kuzotengeka zoterozo ndiko kutengeka kwenikweni ndiko kulondola tsopano onani iye akudzitcha yekha mneneri wamkazi ndife amenewo ndife bungwe la Laodikaya aponso bungwe la amuna ndipo ife taganiza izi ndi izi ndi izi chotero inu muzimvetsera kwa ife koma uyo wansembe wang'ono uja kumtunda kuno anadzandifunsa ine za Elizabeth Fraser kapena mtsikana uja wa Fraser anati kadinolo akufuna kuti adziwe ngati inu muti kapena bishopu ngati inu munamubatiza mtsikana wa Fraser uyu anati iye akukhala mkatolika ine ndinati eya ine ndambetsedwa zimenezo anati kodi inu munamubatiza iye ine ndinati inde bwana anati ine munamubatiza chotani iye ine ndinati mubatizo wa Chikristu iye anati chabwino inu mukutanthauza chiyani pamenepo ine ndinati ubatizo wa Chikristu momwe baibulo limanenera pali njira imodzi yokha yobatizira mu ubatizo wa Chikristu munthu aliyense mu baibulo ankamizidwa madzi mu dzina la Yesu Khristu iye analemba anayambapo kumalemba monga choncho anati inu mukudziwa mpingo wa katolika unkachita zimenezo ine ndinati liti ine ndinati ine ndilinazo mbiri zakale zonse apa zomwe ine ndikanakhoza kuzipeza kuchokera ku London ndi kwina kulikonse kuchitira kuti ine ndikhoza kuwerenga pamene ola ili liti lidzafike posachedwa apa pomwe china chake chiti chidzachitike ine ndinati ine ndikufuna kudziwa kuti ndikuti ine ndingapite iye anati oh iye anati mu baibulo ine ndinati kodi inu mumanena zimenezo iye anati yesu anaopanga bungwe mpingo wa katolika ine ndinati kodi petro anali papa woyamba ndiye anati ziyenera ndithudi ine ndinati ine ndimaganiza mpingo ndi wosalephera ndipo sumasintha ndipo misa zonse zimanenedwa mu chilatini kuchitira kuti iwo usasinthe iye anati izo nzoona ine ndinati chabwino inu ndithudi mwasintha zina kuyambira nthawi imeneyo ine ndinati ngati baibulo limenelo ndi bukhu la katolika ndiye kuti ndine mkatolika wakachitidwe kachikale mukuona uko nkulondola ine ndinati ndine mkatolika wakachitidwe kachikale ndiye ndipo ine ndinati izo ndithudi zinali iye anati chabwino tsopano nimaona baibulo ndi mbiri yakale chabe ya mpingo wa katolika iye anati mulungu ali mu mpingo wake ine ndinati mulungu ali mu mawu ake uko nkulondola mulole mawu anga akhale woona ndipo mawu a munthu wina aliyense abodza ndipo apa pa bukhu ili la chivumbulutso ndi bukhu lokhalo ndiloleni ndipeze izi limene yesu anayekapo kuvomereza kwake ndipo chinthu choyamba chimene iye anachita chinali kuwulula umulungu wake ndipo iye amachita izo kwa thunthu ndipo anati aliyense amene adzachotsere kalikonse mwa ilo kapena kudzonjezera kalikonse kwa ilo zomwezo zidzachotsedwa gawo lake kuchoka mu bukhu la moyo wodala ali iye amene awerenga kapena iye amene amva ndipo wotembereredwa ali iye amene adzonjezera chinthu chimodzi kwa ilo kapena kuchotsamo kalikonse kwa ilo ndi zimenezo tu chotero inu mukuliona gawo lopsa chotero musadzawonjezere konse kanthu kwa ilo ingo lisiani ilo momwe ilo liliri. Ndipo muzingo pitilira nazo. Mzimu udzaulula ilo kwa inu ngati inu mungo kala odzijedetsa. Mumufunse iye mugona ukonkulondola. Tsopano chotero ilo silovuta. Mulungu Yesu anawathokoza Atate chifukwa chakuti anati, ine ndikukuthokozani inu Atate kuti inu munabisa zinthu izi kwa maso a aphunzitsi ndi mabishopu ndi makadinolo oyang'anira onse. Ndipo mwalula izo kwa makanda omwe ati adzaphunzire. Mugona, zo zimene inu mukufuna. Ndi vumbulutso la Mulungu limene likhoza kungobwera monga iye ananenera kumeneko. Kodi anthu amati ndine ndani? Iye anati, inu ndinu Khristu, mwana wa Mulungu wa moyo. Iye anati, Simoni, iwe sunaphunzire izo ku seminari. Mugona, palibe amene anakuwuzapo inu zimenezo. Izo zinabwera, linali vumbulutso kuchokera kumwamba. Ndipo pa thanthwe ili ndidzamangapo mpingo wanga. Ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Ndizo ndende vumbulutso limene Abele anali nalo pa chiyambi. Ndi vumbulutso linali nthawi imeneyo. Likadali vumbulutsobe, ndipo lidzakhala vumbulutso nthawi zonse uko nkulondola. Tsopano, ife likupeza apa kuti iye anali mkazi tsopano. Ndipo mkazi amayamira mpingo. Nkulondola uko, Khristu akudzera chiyani mkwatibwi mkazi. Namwali wosakhudzidwa. Ndipo mkazi wachikulireyu apa iye anadzinenera yekha kuti ndi mpingo wa Mulungu. Koma chimene iye anali, iye anali atakongoletsedwa mu chuma ndi ngale ndi chilichonse. Ndipo anali nacho chikho cha zonyansa za ziwerewere zake kuti iye anawapangitsa mafumu onse a dziko lapansi aledzere ndi vinyo wake. Mkulondola uko, sopano, ife likumupeza iye apa kuti iye akutchedwa Yezebeli. Ndipo Yezebeli, choyipa chimene Yezebeli anachita, atangofika pakati pa Israeli amenewo, iye anawapha iwo, ndipo anachita chilichonse chimene iye akanakhoza, ndipo anamanga maguwa ake ansembe. Mkulondola uko, ndizo ndende zimene mpingo wa Katolika unachita, ndizo ndende. Koma tsopano, tiyeni tiwerenge mopitilira pang'ono. Izi zikudodometsani inu. Nthawi zina iwo kadodoma umadya mowonjezera pang'ono akudzitcha yekha mneneri wamkazi. Tsopano ngati iye akunena kuti ndine wotanthauzira yekhayo wa mawu, ndipo amaphunzitsa ndi kunyenga akapolo wanga kuti achite ziwerewere, kudya zinthu zoperekedwa nsembe kwa mafano. Mbale uja yomwe anafunsa za serpenti zakudya chipatso munda wa Edeni. Inu mukuona zomwe izo zili, si choncho inu. Pamene iye anati kudya apa, chimene icho chinali, chinali mwauzimu. Inu mukuona, ndipo ndinampatsa iye danga kuti alape chifukwa cha chiwerewere chake. Chiwerewere, ndipo iye sana lape. Taonani, ine lidzamponya iye pakama kama wantundu wanji wachidziko. Ndizo ndende zomwe iye ali lero. Ndiwo amene akuchita chigololo naye kulowa chisautso chachikulu kupatula iwo atalapa za ntchito zawo. Uku ndi kupita mpaka mu chisautso chachikulu. Ndipo ndidzapha ana ake ndi mfa. Ndani yake mtsikana wakale uyu anali ndi ana ena. Tsopano chivumbulutso 17 ndiyangati ainu nonse ainu munali pano siku wathawu. Ine ndikuganiza chabwino. Chivumbulutso 17 wachiwelewere wakale uyu mpingo wa Katolika unkatchedwa Hule. Ndipo iye anali mantu wati mahule, sakanakhoza kukhala anyamata. Iyo inali mipingo. Tsopano kodi mpingo wa Lutheran unachokera kuti? Onsewa akuchokera kuti? Kodi bungwe lililonse linachokera kuti? Chiyambi chake cha izo chili pati Laodikaya achinikolai potsiriza anapangidwa kukhala chimenecho. Ndicho ndende chinthu chomwecho kachiwiri. Inu simungathe kuzithandiza izo mbali. Eliya anafula motsutsa chinthucho mutsiku lake. Yohana anafula motsutsa izo mutsiku lake. Inde bwana, inu musaganize kuti munene mwa inu yeni, ife tili naye Abrahamu atate wathu. Pakuti ine ndinena kuti Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kudzutsa ana kwa Abrahamu. Mukuona, basi sangathe kuthandizidwa. Tsopano iye anali ndi ana. Kodi Yezebeli weniweni anali ndi ana? Inde bwana, mvetserani, ine ndidzapha ana ake. Chiyani? Mpingo wa Katolika ana ake ndi chipembedzo cha Chiprotestanti. Maona, ndizo ndendende chifukwa iwo akuchita chinthu chomwecho anabatizidwa mwa iye mwa ubatizo wa chilendo wawo ubatizo osati wa mamalemba kugira na chanza kudala ndire mzimu oyera atate mwana ndi mzimu oyera malo mwa Yesu Kristu ndipo kumango chita chili chonse mosemphana ndi Baibulo komabe ndipo nkumayenda mpaka kulowa amenemo mwana wake wankazi ankatchedwa Atharia A T H A R E A H iye anali naye iye iye Yezebeli anamukwatitsa Athariya kwa Yeromu, mwana wa mfumu ya Yuda. Ndipo posakhalitsa, maguwa a Bala anali akuimirira mu Yerusalemu. Tsopano, inu simukusowa kuti mupite ku mbiri yakale ya izo. Limenelo ndi Baibulo, mukuona? Mwana wake wankazi Athariya anakwatiwa mwana wa mwamuna wa Yehosafati. Ye mwana ali Yerowamu ndipo anadya akazi anachita chinthu chomwecho chimene iye anachita. Oh ma, kodi inu simukuziona izo? Maona momwe mabungu amenewa achitira abale, iwo anadzabwereranso kudzera mwa Luther ndi iwo ndende basi ndipo anadzipanga okha bungwe pamodzi malomalola mzimu oyera ndipo achipentekoste achita ndende chinthu chomwecho. Iwo samaulola basi mzimu oyera kuti uzipita patsogolo ndi kukhala ndi mpata wake ndi kumapitirira ndipo kuwala kulikonse kukabwera ingokupipani iko ndi mawu ndi kumapitirira nazo. Iwo samaulola mzimu oyera kuti uzitsogolera. Iwo anapanga bungwe ndipo anazidula kuchoka kwa china chilichonse chomwe chikanadzabwerapo. Anabwerera molunjika mbuyo ndipo anadzikwatitsa mu chinthu chokachiwina. Ndende basi, ife likadzafika kumbado menewo, inu mungu openyelera, zomwe zikukudikilirani inu musi panjirai apa. Mugona, anadzakwati wanso mwemo, Yesu ananena apa. Iye, Yezebeli uyu, iye amadzitcha yekha mneneri wankazi, ndipo ine, ndidzamuponyera iye makama wachidziko, ndipo ndidzapha anake, tsopano, mtundu wanji. Ndi imfa, kodi ndi chiyani? Ndi imfa ya mtundu wanji yomwe anake amaphedwa nayo. Inu mukuona kuti iwo afa tsopano, afa mauzimu. Iwo alibe vumbulutso. Iwo amadziwa bungwe lawo, iwo amadziwa katekisimu wawo, iwo amadziwa chiphunzitso chawo cha mpingo. Koma zikafika pakumudziwa Mulungu, ena iwo sadziwa zochuluka za iwo kuposa momwe mkafula angadziwira za usiku wa ku Igupto uko nkulondola. Pamene zifika pakudziwa kwenikweni mzimu oyera, ndikudabwa kutcha iwo kufuna kutcha mzimu wa Mulungu wambwebwe kapena ngerekezi za pozindikira mizimu ndi zinthu monga zimenezo. Ndikutulutsa gerekezi bwanji Yesari wa gulu lathu gulu limenelo. Oh brr, mwaona basi iwo sakudziwa. Ndipo kenako ukulemba ilo ndi dzina la Yesu yekha, kapena mtundu wina wawoyera wozigudubuza, kapena mtundu wina wa chinthu chonga chimenecho, sakudziwa basi. Ndipo ola layandikira limene chinthu chimenecho chiti kidzayalutsidwe, ndizo ndendende. Mulungu adzachita zimenezo motsimikiza basi monga ine ndayimira kuseri kwa guwa ili, chifukwa iye adzawasasira anake panja motsimikiza monga momwe ine ndayimira pomwe pano. Mulungu kumwamba akudziwa zimenezo. Inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa Ambuye, wantchito wa Ambuye. Inu mundimvere ine, iye ali pafupi kwambiri. Inde bwana anake adzaphedwa ndi imfa ya uzimu. Tiyang'anani pa iwo ozizira ndi ofunda, tiyang'anani pa athu. Ife sili kusowa kuti tiyankhule za Baptist ndi a Presbyteria, ife tikudziwa kuti iwo akhala akufa kwa zaka chiyani. Pamene Luther anali ndi chitsitsimutso chake kulungamitsidwa, ngati iye akanati, ngati iye akanapitirirabe izi kusuntha kwakukulu kwa chipentekoste uku tsopano kukanakhala mpingo wa chilutera, kuwala kukanabwera mwa kuyeretsedwa. Wesley akanamutsatira iye. Luther sakanatsatira zimenezo, ayi bwana. Iwo anali kale a chilutera. Chotero kenako Wesley anadzabwera. Wesley atafa ndiye chinachitika ndi chani? Iwo anapanga bunge zimenezo, ndipo anapanga chimethodist cha Wesley, primitive Wesley, mitundu yonse ya methodist mukuona. Ndipo pamene anali ndi chitsitsimutso chachikulu, koma pamene iwo anadzaponyera mo bungwe, chinachitika ndi chani? Pamene Pentecost anadzabwerapo ndi kuyankhula malilime ndi kubweretsapo kubwezeretsa kwa mphatso, iwo sanathe kusuntha, anawatcha iwo ziwanda. Tsopano kodi a Pentekoste achita chiyani? Chinthu chomwecho chimene iwo anachita. Ndipo kodi iwo ali kuti? Akufa basi monga msomali wapachitseko. Inde bwana, ndizo ndendende. Ine ndidzaponyera ana ake pakama wa imfa ndikuwapha iwo chabwino ndiloleni ndiloleni ine ndiwerenge zimenezo kuti inu muone apa ine ndikukhulupirira iyo inali ndime ya 22 ndipo ine ndidzamponya iye pakama ndiwo amene akuchita chigololo naye kupita kuchisautso chachikulu chisautso chachikulu ndizomwe zikuchitika tsopano kumbukirani ndiloleni ine ndime apa miniti yokha chisautso chachikulu chija ndi chimene chidzaponyere mmenemo anthu amenewo omwe ndi anamwali opusa omwe analibe mafuta munyali zawo komabe iwo anali abungwe anthu abwino ankapita kuchalichi chilichonse koma iwo anadzera kudzapeza mafuta koma mochedwa kwambiri pamenepo mwaona adzamuponya iye muchisautso chachikulu iye adzakalowa mmenemo mpingo akatolika udzakalowamo ana ake onse adzakalowa naye limodzi mchisautso chachikulu pokhapokha iwo atalapa zazochita zawo osati ana omwe ali mmenemo koma mpingowo paokha amenewo ndi ana ake ndi bungwero osati anthu omwe ali mmenemo monga akatolika osauka abaptisti apresbiteria kapena apentekoste ine ndimamvera iwo chisoni basi chabwino ine kodi ndinu mkhristu chabwino ndine wa presbiteria izo zilibe kanthu kochita nkomwe ndizo kuposa kunena kuti nkhumba yokhala ndi chishalo cha mbali inali akavalo ampikisano chotero mungachite nazo chiyani zimenezo mdziko bwanji palibe nkomwe ine sindinatanthauze zimenezo mwanthabwala ndizo izo sikuti simalanthabwala ndi uthenga mukuona ine ndimangofuna kuti ndipereke chitsanzo mwaona koma izo uko nkulondola mwaona iwo alibe konse alibe chochita nawo iwo kuposa kalikonse ndine wa pentekoste zimenezo zilibe kanthu kena kochita ndi iwo kuposa kalikonse iwo ukhoza kukhala wa mabungwe awo 411 koma kodi ndiwe mwana wobata mwatsopano wa mulungu kwenikweni kodi iwe umamukonda aliyense ndi mtima wako onse ndi solo yako ndipo kodi umamukonda mulungu ndipo umakhala tsiku ndi tsiku zilibe kanthu zomwe aliyense angakuchitire iwe ngati wokufufuma ndi unena kuti ngati macheka izo zimangoonetsera kuti mzimu woyera wachokapo ngati unayamba wakhalapo nawo iwo taonani pokhapokha iye alape za zintchito zimenezo ndipo ine ndidzapha ana ake ndimfa ana ake a Yezebeli tsopano Yezebeli anachita chiyani anamkwatitsa mwana wake wamkazi mu udindo wina wa Yuda umenepo uko mu Yuda tsopano penyani kugwirizana kwake kwa uzimu mwina mwake ine ndikhoza kuzijambula izo apa penyani izi mwatchero kwenikwene tsopano apa pali Yezebeli ndi Israeli koma apa pali Yuda mtundu wosiyana chakuno kwa winawo uwu ndi wa Yehosafati kuno chabwino tsopano uyu apa anali Ahabu tsopano apa pali Yezebeli mkati muno tsopano iye akubwera kuno ndipo akudzachititsa Israeli yense kupita kukupembedza mafano ndizo ndendende zomwe mpingo wakatolika unachita mbuyo mumasiku ake pamene Konstantini anawagwirizanitsa Chinikolai machitidwe otsizira ku mtunda kuno kulowa mu mpingo ndi kuchikunja ndipo anapanga kachitidwe kachikunja kachikhristu ine sindikufuna kuti ndikweteke kumvelera kwanu anthu achikatolika koma ine ndikayankhira pamaso pa Mulungu ndizo zonse zomwe mpingo wakatolika uli ndi maonekedwe achikunja achikhristu ndi zikhulupiriro ndi mafano ndi china chilichonse ndiko kulondola ndendende maonekedwe achikunja basi tsopano izo nzoona ngati ine ndikufa mu miniti ino ndicho choonadi ndipo achiprotestanti ali momwemo mu chinthu chomwecho kungoti mugulu lina tsopano penyani chimene Yezebeli anachita ndiye inu muona mdyerekezi iye anali wodzipereka kwambiri iye anawatenga ana ake akazi iye anali ndi mwana wamkazi amene anabadwa kuno ndipo mwana wamkazi uyu akupita chakuno kwa munthu otchuka woyera uyu ndipo akumutenga ndi kukwatira mwana wake wamwamuna ndipo akubweretsa chinthu chomwe chomwecho kuno kuchokera kwa Yehosafati kupita kumbali ino tsopano achinikolai enieni achinikolai machitidwe ofunda omwe amafuna bungwe limenelo iwo anakwatiwa mwa ilo kuno ndipo tsopano zindikirani chinthu chomwecho iwo anamutengera Yezebeli kuno mpingo wakatolika ndipo kumusi kuno iye akumutenga mwana wake wamkazi mabungwe ake ndi kukamukwatitsa iye kwa iwo kumusi uko ndipo akuchita chinthu chomwecho kwa iwo Dizapa ana kendi infa, infa ya uzimu, kuzibangira woka bungwe ku infa. Ndipo chinthu choyambirira ino mukudziwa, nzimu wonse wapita. Ndiuzeni ine, ndiloleni ine, ndingokufunsani ine chinthu chimodzi. Wazambiri yakalali yense pano, zomwene ndikudziwa, mulipo 5 kapena 6 ya ino makhala pano. Ine, ndikufuna inu mubwere, mudzandionetse ine, lemba limodzi, kapena mutu umodzi wa mbiri yakale. Pamene uli wonse wa mipingo imeneyo inagwapo ndi kubwerera mu bungwe imene inadzaukanso ndi chitsimutso. Ndiwuzeni ine, pamene iwo anadzipanga wokha kukhala bungwe, kodi anayamba akhalapo nayo chitsimutso iwo atatha kupanga bungwe? Ayi bwana, mzimu unawasiya iwo. Ine ndikuphatikiza pa Pentekoste. Pamene madalitso a Pentekoste anagwa ndipo inu nonse munayankhula mmalilime inu a nthawi zakale, mutakhala nawo madalitso akulu a Chipentekostawo ndi zinthu, munagwa. Patapita kanthawi, inu munakhala ndi zomwe inu munazitcha General Council, mgwirizano ndi wabwino. Koma osati bungwe, ndi choyamba inu mukudziwa, iwe sungakhoze kupilira zimenezo. Iwe umayenera kubwerera mbuyo ndi kukakhala mwana wa Satana. Ndikudzipanga wekha bungwe, ndiyeno kuwala kwina kunadza kwa dzina la Yesu Kristu. Kenako iwo onse anakanika ndipo anati, Mulungu adalitsike, ngati inu mulibe dzina la Yesu, inu mukupita ku Gehena, ndipo ife tilinalo ilo, ndipo inu mulibe ilo. Kodi iwo anachita chiyani? Anangofera pomwepo ali panjira yawo. Anapanga bungwe kuchokera muzimenezo. Mugona, mmalo molola kuti kuwala kungoyenderera kudutsa mu mpingo. Izo basi pazokha zikanatenga malo wake. Koma inu mumadzipanga nokha bungwe. Ndi chiyani chimenecho? Mwana wa Yezebeli. Ndipo iwo onse anafa limodzi. Tsopano ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake, kodi Assemblies of God kapena Oneness kapena aliyense wa iwo anadzukapo mu chitsitsimutso chachikulu chogwirizana? Ayi, nkomwe chitsitsimutso chapitachi changu wadutsa pomwepo chimene mzimu woyera unatsika pa mtsinje. Ambiri a inu mwakhala pano pakali pano mu 1933 ndipo msonkhano waukulu uwu wa machiritso umayenera kuchitika. Anati, icho chidzasesa dziko lonse, ndipo icho sichinabwere konse kudzera mu bungwe lina lililonse nkomwe. Mulungu anapita kunja kwa mikombero, ndipo anakadzutsako wachikunja pafupifupi kuti ayambe chitsitsimutso chimenecho. Ndipo ataonani chimenecho chachita. Mugona, mabungwe amenewo mwansanga iwo akangochita bungwe, iwo amafa. Iye anati, ine ndidzapha ana ake ndimfa. Oh my, ine ndikudziwa inu, chonde musapita nane ine. Koma ine, ngati ine ndikuzidziwa izi, ndipo osazinena izo, ndine wachinyengo wotsikitsitsa, ndipo Mulungu adzandimba ine mlandu chifukwa cha izo. Ine ndikufuna kukhala monga Paulo, osaleka kulengeza uphungu wonse wa Mulungu. Uko nkulondola, chabwino. Chabwino. Tsopano ndipo iwo anamanga maguwa mu Yerusalemu. Tsopano ine ndikufuna kuti ndione. Ndipo pamene Yezebeli anadzakwatiwa ndi Ahabu, iye anabweretsa mafano kuti Israeli adziwagwadira. Tinateronso chiphunzitso cha Chinikolai. Tinakwatirana ndi chikunja. Anagwetsera pansi Jupiter, anakamuyikapo Petro ndi Venus kwa Maria. Ndipo monga Baibulo linanena, iye anapangitsa Israeli yense kuchimwa. Momwemonso mpingo wa Katolika wapangitsana onse akazi kukwatiwa ndi bungwe. Ndipo chinthu chonsecho ndi chimo, monga Yezebeli kwa mwana wake wamkazi. Chabwino. Ndipo pochita izi, pamene ulamuliro unakhazikitsidwa, ndipo Papa Boniface Firi nkudzatenga mpando wake. Ndipo iwo anali ndi Mulungu pa mpando wachifumu. Iwo analibenso nawo ntchito ubatizo wa mzimu woyera mu mpingo uko nkulondola. Iwo anati ngati zikhulupiriro tawo ndi miyambo ndikumapitirira. Ndipo pamene bungwe linadzavomereza chiphunzitso chomwecho, iwo anapondereza ufulu wa mzimu woyera mu mpingo. Baptist, Presbyteria, Methodist ndi ena otero. Iwo ndi tuda anatero. Ndipo pang'ono ife tikuwaona iwo akufota ndipo akufa monga Yesu ananena za mpesa. Tsopano mzimu woyera wonse muzizindikiro ndi zodabwitsa unakayikidwa mbuyo mu tsiku lapitalo. Ndipo iwo analemera monga iye anachitira. Chotero iye anachititsa dziko lonse kuti lichimwe, chifukwa iye wapita ku fuko lililonse. Iye ndi ana ake akazi ndiko kulondola. Tsopano tamuoneni iye akumuyitana iye mu mpando wa mpingo wina. Tsopano muoneni iye akumuyitana iye, muoneni iye akuchonderera m'musi kumapeto kuno, ndipo akutulutsako wotsalira wake chifukwa cha osankhidwa apang'ono chabe, kuti palibe nofu omwe ukanadzapulumutsidwa ngati enawo ayi, monga kwalembedwa mu chivumbulutso 13:6. Inu mukufuna kufika kwa izo mphindi imodzi yokha, kuti iye anati iye kuti mkazi uyu anapangitsa onse kulandira chilemba. Chilombo ichi chinatero, anapangitsa onse kuti alandire chilemba, onse osauka, akulu, aliyense yemwe iwo anali, chilemba cha chirombo amene anali mpingo wa Roma Katolika. Mwina zimenezo kapena iwo anapanga fano, chivumbulutso 13:14. Iwo anapanga fano kwa chirombo. Ine ndikuganiza inu nonse mukuwerenga zimenezo. Ngati inu simunatero bwanji, ife titembenukira mbuyo ndipo tiwerenga izo. Chivumbulutso 13:14. Ndipo iye ananyenga iwo akukhala pa dziko lapansi mwanjira ya zozizwitsa zimenezo, chimene iye anali nayo mphamvu ya kuchichita pamaso pa chirombo. Ndicho chitaganya ichi cha mpingo, ndi kuchita pamaso pa chirombo. Kunena kwa iwo akukhala pa dziko lapansi kuti iwo apange fano kwa chirombo, chomwe chinali ndi bala la kufanalo chikunja, ndipo anali ndi lupanga, ndipo anakhala moyo kudzera mu upapa Roma wa chikunja mpaka Roma wa upapa. Mukuona anapanga fano kwa iye. Kodi izo zingakhale chiyani? Basi zomwe iwo akuchita pakali pano ndende basi akusunthira mwamba muchitaganya cha mipingo ichi. Mipingo yonse ili mu bungwe ili, yonse yapita mu bungwe limodzi. Tsopano iwo akutenga Baibulo, ndipo Papa Yohane wawayitanira iwo onse kuti abwerere. Bishopu wamkulu wa ku Canterbury onse akupita kumeneko. Chinthu choyambirira ili mukudziwa, chinthu chonsecho chikubwerera kumene kwa manthu, chifukwa iwo ndi achiwerewere kuyamba ndi kuyamba. Mukuona iwo amati ife tonse tikugwirizana limodzi pa cholinga chimodzi chachikulu cholimbana ndi chikominisi, ndipo sakudziwa kuti Mulungu anadziwitsa chikominisi. Ine ndikhoza kutsimikizira izo ndi Baibulo ili, ndipo mpaka anayika mmaganizo mwawo za iwo kuti awabwezerere oyera magazi omwe iwo anakhetsa pa dziko lapansi. Mulungu anakhazikitsa chikominisi chimodzimodzi monga momwe iye anamupangira mfumu Nebukadinezara kuti alange Israeli. Iye anadzusa chikominisi, ndipo tsiku lina iye adzamuphulitsa Roma kumuchotsa pamapu. Ndizo ndende Mulungu ananena chomwecho uko nkulondola. Ine ndimatsutsana ndi chikominisi, icho chimatsutsana ndi Mulungu, ndithudi izo ndi choncho. Koma inu musamakhale ndi chidwi kwambiri ndi katani la chitsulo ilo, koma muzisamalitsa katani la pepo lija. Mukawerenge Fox's Book of Matthias ndipo inu mukaziona izi uko nkulondola. Tsopano tiyeni tione kumene ife ndiyeno inu muona apa tsopano kuti iye anapangitsa onse olemera, osauka, kulandira chilemba. Koma pali gulu limodzi limene iye sangathe kuligwira. Inu mukudziwa zimenezo, chivumbulutso 13:8. Mvetserani izi, ndiloleni ine ndiwerenge izi. Ndipo ine ndinayimirira pa mchenga wa mnyanja, ndipo ndinaona chirombo chikutulukira kuchokera mnyanja chokhala nayo mitu 7 ndi nyanga 10 pa nyanga a korona ndi pa mitu dzina la mwano, ndiyo mapiri 7. Ife tinazitenga zonsezo usiku athawu, inu mukudziwa. Ndipo chirombo chimene iwe unachiona chinafanana ndi nyalugwe, mapazi ngati chimbalangondo, ndi pakamwa pake pakamwa pa mkango. Ndipo chinjoka chimene chinali mdelekezi ofiira amene anaima pamaso pa mkazi kuti amulikwire mwana wake yemwe anali Roma. Ife tonse tikudziwa. Ndipo anampatsa iye mphamvu ndi mpando wake ndi ulamuliro waukulu. Ndipo ine ndinaona umodzi wa mitu yake ngati unali wovulazidwa mpaka kuimfa chikunja, maona. Ndipo bala lake la kuimfa linachiritsidwa upapa ukutenga malo ake unawimikizana ndi Chikristu ndi Chinikolai. Ndipo dziko lonse linazizwa potsatira chirombocho Chikatolika chasesa kupita mufuko lililonse pansi pa miyamba uko nkulondola, monga ananenera Daniele zachitsulo kulowa mudongo ndi zina zotero. Ndipo ine ndikupatsani inu kanthu kakang'ono pa izo. Icho ndi chitsulo ndi dongo. Kodi inu munazindikira kapena kodi ine ndinayamba ndabwerezapo izo kwa inu pa msonkhano waukulu womaliza uja amene iwo anali nawo ku mtunda kuno kumene Khrushchev anavula nsapato yake ndi kumenyetsa nayo tebulo? pamenepo panali mafuko 5 akumawa omwe anasonkhana kumeneko panali mafuko 5 akumadzulo Khrushchev ankatsogolera mafuko akumawa Elson Hoa anatsogolera mafuko akumadzulo pamenepo panali atsogoleri awiri akulu zala zazikulu ziwiri zakumapazi Khrushchev ku Russia amatanthauza dongo Elson Hoa mu Chingerezi zimatanthauza chitsulo ife tiri kumapeto ndipo iwo anachipembedza chinjokacho chimene chinapereka mphamvu kwa chilombocho ndipo kumenewo ndithenga wathu wotsatira pano pakachisi kumukumvetsa ndipo iwo anachipembedza chilombo akuti ndani angafanane ndi chilombocho ndipo akhoza ndani kuchita nkhondo ndi iye makulankhula kwina taonani apa Elson Hoa ali ndi dzina lalikulu kuno mu United States uyu koma ku Rome iye sikanthu Russia, iye sikanthu. Khrushchev ndi wankulu ku Russia, koma ku United States iye sikanthu. Koma pali munthu mmodzi yemwe ndi wankulu konsekonse, ndiye baba ameneyo, uko nkulondola. Tiyeni tidzipange tokha bungwe limodzi, ndipo tibwere pamodzi. Ndipo pamenepo kunapatsidwa kwa iye kamwa kuti ayankhule zinthu zazikulu. Mphamvu inaperekedwa kwa iye kuti apitirize miyezi 42. Ndipo iye anatsekula kamwa yake, ndipo anachitira mwano Mulungu. Ndikuphunzitsa chiphunzitso malamulo a anthu, a mutu, a malingaliro apamwamba, wokonda zosangalatsa, wokhala nawo maonekedwe awo Mulungu, kumakana mphamvu yakeyo. Ndipo anachitira mwano dzina lake, anatenga Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, m'malo mwa Ambuye Yesu Khristu, mukuona. Ndikachisi wake ndiwo akukhala mkati kumwamba. Ndipo kunapatsidwa kwa iye kuchita nkhondo ndi woyera pamenepo pakubwera chitsautso ndi kuwagonjetsa iwo ndipo mphamvu inaperekedwa kwa iye pa mitundu yonse dzinenero ndi mafuko ndiwo onse okhala pa dziko lapansi adzamupembedza iye omwe mayina awo sanalembedwe mu bukhu la moyo wa mwana wa nkhosa wophedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi maziko a dziko lapansi mayina athu ngati anakhalapo pa bukhu analembedwa kumbuyo kumeneko yesu anati palibe munthu angadze kwa ine kupatula atate anga atamukoka iye poyamba ndipo onse amene atate andipatsa ine adzadza kwa ine nkhosa zanga zimamva liwu langa ichi ndi chakudya maona ndipo mlendo ndiye iye akhoza kunena kuti chabwino ine ndinangojoyina charity ndine wabwinonso ngati inu chimenecho si chakudya cha nkhosa pano pali chakudya cha nkhosa kukhala limodzi malo a mwambamwamba mwa khristu oh iye ndi wodabwitsa kwambiri si choncho iye chabwino tsopano tiyeni litsirize mofulumira kwambiri chifukwa ndi eya nthawi yadutsa tsopano chabwino koma ine ndikuti tiyeni tione tsopano ine ndilinayo ndime ya 23 ndipo ine ndidzawapha ana ake ndi imfa ndipo mipingo yonse idzadziwa kuti ine ndine iye amene timafufuza impso ndi mitima ndipo ine ndidzapereka kwa aliyense wa inu molingana ndi ntchito zanu koma ndinena kwa inu ndi kwa ena onse mutiyatira onse amene alibe chiphunzitso ichi chinali chiphunzitso cha mtundu wanji chimenecho bungwe mabishopu ndi maakibishopu ndi mapapa mwaona alibe chiphunzitso ichi tsopano baibulo ife tinapeza usiku wathu kuti israeli akubwera kudutsa mowabu iwo sanali fuko iwo ankakhala pa nkhope ya dziko lapansi ndipo iwo anali anthu amfulu kulondola uko choyimira oyendayenda mmahema ndi zina zotero magulu a chipentekoste ali mwanjira yomweyo a chipentekoste woona akuyendayenda malo ndi malo mukuona chabwino ndipo alibe ayi chiphunzitso ichi koma adzipanga okha bungwe ndipo akupanga bungwe lalikulu kuchokera mmenemo zomwe zilibe izi ndipo amene sanadziwe kuya kwa satana tsopano kumbukirani ife tinapeza kumene mpando wa satana unali siku apitawu tinamutenga iye kubwerera mpaka kuchiyambi kodi mpando wake unali kuti pachiyambi babeloni ndipo babeloni pamene ulamuliro mfumu wa nsembe wa ku Babiloni anali kuthamangitsidwa ndi akasiri ogonjetsa iye anabwera ku Pergamo ndipo anadzapangako mpando wake mwaona anasuntha mpando wake kuchokera ku dziko la Sinara kupita ku Pergamo ife tangoerenga kumene izo mu mbiri yakale usiku wathawu ndipo tsopano apo iye anayambira pamenepo anapanga mpingo wa katolika omwe mpaka pano ukadali mai Babiloni chabwino mpando wa satana ndi mpando wa satana monga iwo amalankhulira ine sindidzaeka zolemetsa zina pa inu. Sipadzakhalanso zolemetsa zina, basi zomwe inu muli nazo kale. Ochepa ang'ono awa omwe ali mmenemo, maona, onse amene afinirira kunja mu mbado wa mdima uwu. Tsopano ndi pafupifupi zaka 1500 iwo anadutsa zimenezo. Koma icho chimene muli nacho kale, gwiritsitsani kufikira ine ndidzabwere. Mwakuyankhula bwina, inu muli ndi madalitsa achipentekoste akadali mmitima yanu. Gwiritsitsani zimenezo mpaka ine ndidzabwere kuti ndidzakupatseni inu mpumulo. Pakuti mbado wotsatira uwu ukungobwera mu nthawi yotsatira. Iye amene alakika ndi kusunga mawu anga kufikira chimaliziro, kwa iye ine ndidzampatsa ulamuliro pa mafuko. Ndipo iye adzawalamulira iwo ndi ndodo yachitsulo. Ndipo monga mbiya ya wowumba, iwo adzaphwanyidwa mukunjenjemera, ngakhale monga ine ndalandira kwa Atate anga. Inu mwaona mpingo umenewo zidzakhala bwanji pamene mpingo wa mʼbado wa mdima uwo udzauka kuti uyime pa chiweruzo motsutsana ndi gulu lachikunja lija la kumbuyo uko. Kodi iwo adzapondelezedwa pansi? Mapaza amenewo ankuwa adzaponda pomwepo. Ndikukuwuzani inu, iye adzawaphwanya iwo kukhala zidutswa. Baibulo limatero. Ndipo ine ndidzapereka kwa iye nyenyezi ya mmawa. Inu mukudziwa chimene iyo ili, sichoncho ino. Khristu ndiye nyenyezi ya mmawa. Chabwino. Iye amene ali ndi khutu, muloleni iye amve chimene mzimu ukunena kwa mipingo. Oh man, kodi inu sindinu wokondwa, tachedwa pang'ono. Ine ndili ndi zina, ine ndidzazitenga izo mwina mwake mawa usiku. Pa izi, zazaka 2000 pamenepo.
Of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Of the valley, in him alone I sing. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow,
kodi mukunkonda iye? Oh, ine basi. Tsopano tiye kuti mupembedze iye tsopano, mawu onse odula amenewo ndi uthenga. Kodi iye si wodabwitsa? Ine ndimkonda iye. Tsopano zinthu zomwe ine ndaziphonya kuzifikira zidzakhala mʼmabuku zachidziwikireni, chifukwa ife sitingabweretse mʼbado wa mpingo onse mu usiku umodzi. Ine ndinakhala ngati ndazitontholetsa izo pang'ono usiku uno pachifukwa chokhala wosasa mawu pang'ono. Koma oh, kodi iye si wodabwitsa? Oh,
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say
kodi ndinu wokondwa? Ine ndikukumbukira ndikubwera kuchokera ku Chattanooga usiku wina, ndipo ndege inatsitsidwa ku Tennessee, kumusi uko ku Memphis. Yohana ndika ine mu hotel yaikulu imeneyo yabwino kumeneko ndipo anandiitana ine anati ndege iturukira ikamakwana 7 koloko mawa mwake ndipo ine ndimatenga makalata ena kuti ndikawaike mu bokosi la makalata obwera ku nyumba ndimawalemberanso azinzanga ena ndipo ndikutsikira kumeneko mzimu oyera unati kazipitirabe kumayenda ine ndinali ndikumapitirabe ndinakafika ku mzinda wa achikuda ine ndinali nditayima pansi apo ine ndinaganiza mayi onani apa yakwana nthawi yoti ndege ija izipita ndipo mzimu oyera unali ukunenabe kazipitirira kumayenda basi monga momwe iye anachitira mu nkhalango tsiku lina kumusuko inu mukudziwa kazipitirabe kumayenda chotero ine ndinapitirirabe kumayenda ine ndinapezeka ndikuyang'ana pansi kumusuko mu imodzi ya nyumba zazing'ono za achikuda izo kumene anthu achikuda anali kukhala osauka kumusuko azakhali jemima achikulire kwenikweni atavala malaya achimuna pamutu pake atatsamira pamenepo monga choncho ndipo ine ndinali ndikupita kumeneko ndikuyimba
I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, hallelujah. And what do you want, Lord?
Ndipo inu mukufuna chiyani, Ambuye? Kodi inu mumakhulupirira mukutsogozedwa ndi mzimu? Inde, zedi. Zakhala zili pafupifupi zaka 14 zapitazo tsopano. Iye anali akuyang'ana pa mpanda. Ine ndinali pafupifupi, oh, theka la mdadada wa mu mzinda kuti ndifike kwa iye. Ndipo ndinamuona dona wokalamba uyu, wachikuda, akundiyang'anira ine pansi. Inu mukudziwa. Chabwino, ine ndimapitirirabe, ndinasiya kuyimba, ndinayamba kuyenda yotsika. Ine ndinayimirira pafupi ndi iye, misonzi yaikulu kwambiri pa masaya akulu onene pamenewo, iye anayang'ana pa ine. Anati, mawa bwino abusa, ndinabotoloka. Ine ndinati, muli bwanja zakhali. Ndipo iye anati, ine ndinatembenuka, iye anali kuseka. Anali ndi kumwetulira kwakukulu pa nkhope yake. Ine ndinati, inu munadziwa bwanji kuti ndine mbusa, kumwera kumeneko, inu mukudziwa, mlaliki ndi mbusa. Anati, ine ndinati, inu munadziwa bwanji kuti ine ndinali mbusa. Iye anati, ine ndimadziwa kuti inu mukubwera. Ndipo ine ndinati, inu munadziwa bwanji zimenezo. Inu mumandidziwa ine. Iye anati, ayi bwana. Ndipo iye anati, ine ndimadziwa kuti inu mukubwera. Anati, kodi inu munayamba mwamvapo nkhani yokhudza mzimayi wa chisunemu. Ine ndinati, inde bwana. Ndipo iye anati, chabwino. Iye anati, ine ndi mkazi wa mtundu umenewo. Iye anati, ndipo Ambuye anandipatsa ine mwana. Ndipo ine ndinamuwuza iye. Ndinamuwuza iye kuti ine ndimulera iye. Anati, ndine mkazi wosauka. Ine ndimachapa ndikugwirira ntchito anthu achizungu kuti ndizipeza chithandizo. Iye anati, ndipo iye anandiwuza ine kuti iye andipatsa ine mwana. Ndipo ine ndinamuwuza iye kuti ine ndimulera iye. Anati, ine ndinamulera iye mwabwino momwe ine ndimadziwira kutero. Koma anati, abusa, iye analowa mugulu lolakwika. Iye anatenga matenda, ndipo ife sitimadziwa kalikonse zokhudza izo. Anati, iye anafika nawo povuta, ndipo iye akufa, ali umo pa bedi. Anati, iye wakhala ali chikomokere tsopano masiku awiri. Anati, adokotala anabwera, ndipo anati, izo zadya mtima wake ndi zina zotero. Inalowa mʼmagazi ake moyipa kwambiri mpaka iyo yamuononga iye, kotero kuti zinthu zomwe iwo amupatsa iye sizikumuthandiza iye tsopano. Ndipo anati, iye akufa. Ndipo anati, ine basi ndikulephera kuti ndipirire kuti ndimuone iye akufa wochimwa. Ndipo anati, ine ndinapemphera, ndipo ndinapemphera. Anati, utali wa usiku wonse ine ndimapemphera. Anati, iye ali chikomokere, iye sakudziwa kalikonse. Anati, iye wakhala asali choncho kwa masiku awiri. Anati, ine ndinapemphera. Ine ndinati, Ambuye, inu mwandipatsa ine mwana ameneyo. Ndipo anati, monga inu munachitira mzimu wa chisunemu. Anati, ali kuti Eliya wanu, ali kuti. Anati, chabwino, kuti chili kuti china chake choti chindithandize ine. Ndipo anati, ine ndinagona pa maondo anga. Ndipo iye anati, Ambuye anayankhula nane maloto anga. Ndipo iye anati, tuluka, ndipo ukayime pa chipata. Ndipo pakhala pakubwera munthu chotsika msewu, atavala chipewa chaching'ono chotuwa ndi suti yoderapo. Iye anati, iye adzayankhula nawe. Ndipo iye anati, ine ndakhala nditayima pano kusanache. Ndipo kumsana kwake kunali kutanyowa ndi mame. Ndipo iye anati, ndipo ine ndinakuonani inu mukubwera muchipewa chotuwa chimenecho. Iye anati, koma inu mumayenera kuti mukhale mutanyamula kachikoma kakang'ono. Ine ndinati, ine ndachisiya icho mu hotelo, mugona. Ndipo ine ndinati, mnyamata wanu akudwala. Anati, ya kufa. Ine ndinati, dzina langa ndine Branham. Ine ndinati, kodi inu mukundidziwa ine? Iye anati, ayi bwana, abusa Branham, ine sindinamvepo za inu. Ine ndinati, ine ndimapempherera wodwala. Iye analibe nazo chidwi zimenezo. Iye samafuna kuti mnyamata wake afe ali wochimwa. Ine ndinadzalowa amenemo. Iwo anali ndi gate yakale pamenepo yokhala ndi chokokera chikulendera pa iyo choikokera mbuyo. Mwina mwake ambira inu akumwera simungadziwe chimenecho chiri. Koma kuti gate iyo izikhala yotsekedwa. Ndipo ine ndinayenda kulowa mnyumbamo muya ing'ono kwambiri ya chikale ya zipinda ziwiri. Imaoneka ngati pang'ono zomwe timazitcha pang'ono nyumba ya mfuti. Monga itakhala pamenepo pamakhala chipinda apa ndipo ndicho chipinda chochezera. Chipinda chogona ndi zonse pamodzi ndi kitchen kumbuyo uko pamene ine ndinadzalowa. Anali malo ang'ono opentedwa laimo ndi yabwino otsekuka mbali ndi matabwa olukana. Chotero ndiye ayi ndikukhulupirira kuti anali ndi pepala laphula pamwamba padenga. Ine ndikukumbukira ndikuona thovu lalikulu ngati la mame lidapachikika pamwamba pake. Ndiye pamene ndinadzalowa panali chikwangwani chikulendewera pamenepo pa khomo chikuti Mulungu adalitse nyumba yathu. Pomwe apa pakona panali bedi lakale kuno ndi lina chapa. Apo panali munthu wankulu kwambiri, panalibe chopondera pansi, mnyamata wankulu kwambiri, mwana wankulu wooneka bwino atayima pamenepo. Ine ndikuganiza kuti iye anali wolemera mapaundi 100 ndi 70 kapena 80 pafupifupi mapazi 6 ndipo anali ndi bulangete mdzanja lake akuti ndipo iye anati mwana wa amayi. Ndipo ine ndinaganiza mwana wa amayi. Ndipo komabe iye anali ndi matenda wopatsirana chindoko. Ndipo iye amafa. Ndipo iye anamupsopsona iye pamphumi ndipo anamusisira iye monga choncho anati mwana wa amayi. Bwanji mtima wanga unango ukula. Ine ndinaganiza inde ngakhale utakhala wazama bwanji mutchimo iwo kadali mwana wakebe. Kenako ine ndinaganiza onani zilibe kanthu kuti anali woyipa bwanji iye akadali apobe mwana wa amayi. Ndipo ine ndinaganiza Mulungu anati mayi akhoza kuyiwala mwana wake woyamwa koma ine sindingakhoze konse kukuyiwalani ino chifukwa dzina lanu linazokotedwa mzikhatho za dzanja langa. Mukuona izo zingatheke bwanji. Ine ndinayang'ana pa woyera wokalamba wosauka uja akuyenda kuzungulira pamenepo. Iwe umakhoza kudziwa mbali iye analibe chilichonse mnyumbamo koma iye anali ndi china chake mnyumbamo chimene nyumba iliyonse mu Indiana kapena kwina kulikonse iyenera kukhala nacho. Ameneyo ndi Mulungu. Ine ndingakonde nditakhala nazo izo kuposa kukhala ndi nyumba yayikulu yabwino yokhala ndi atsikana odzivula ndi zonsezi za nyansi zinthu zoyipa. Baibulo lakale litakhala pamenepo pamene ilo linali litatsegulidwa. Masamba akale atakwinyika mwa ilo. Ine ndinamuyang'ana iye ndipo iye anati abusa abwera kudzakupempherera iwe wokondedwa. Iye akuti mdima. Ndipo ine ndinati iye akuti chiyani? Iye anati iye sakudziwa dokotala akuti iye wachita misala. Anati iye akuganiza kuti ali kunyanja yayikulu kina kwake ndipo iye akuyendetsa ngalawa ndipo iye watayika. Ndipo anati ndizo zomwe ine sindingathe kupirira nazo abusa kudziwa kuti mwana wanga akufa wotayika. Ndipo iye anati ine ndikudziwa kuti inu mabwera kudzandithandiza ine chifukwa Ambuye anandiuza kale ine. Ine ndinati ine ndimupempherera iye. Ndipo ine ndinati mwina mwake Ambuye amuchiritsa iye. Iye analibe nazo chidwi zimenezo. Iye amangofuna kuti iye adzuke ndi kunena kuti iye wapulumutsidwa. Ndizo zonse bola ngati iye wapulumutsidwa zilibe kanthu iye ayenera kupita muli monse. Kotero nthawi ina bola ngati iye wapulumutsidwa ngati ife titangokhala ndikaganizidwa kameneko kwathu kwamuyaya kuja iye ankadziwa kuti iye adzakakhalanso ndi iye mtsogolo. Anati ngati nditangomumva iye akunena kuti ndapulumutsidwa. Ine ndinati tiyeni tiwerame. Ndipo iye anagwada pansi ndipo ine ndinangogwira mapazi ake. Ndipo mapazi ake anali akuzizira kwenikweni ndiponso akunyeta. Ndipo ine ndimalephera kukokera chofunda pa iwo pang'ono bulangete lopyapyala pang'ono limene anali atafunda pamenepo. Ndipo anangovala kabudula wake ino mukudziwa. Ndipo chotero iye ndipo iye anali akukokera iye mbuyo monga choncho akuganiza kuti iye anali imenemo. Iye anagwira chimenecho ndikumaganiza kuti akupala sankhafi. Iye anakhala akunenabe kuti muli mdima kwambiri. Muli mdima kwambiri. Chotero ndiye iye anayesera kuti ayankhule ndi iye. Ndipo iye akungonenabe muli mdima ndipo mukuzizira akukoka basi. Ndiye ine, ine ndinamuyangana iye pang'ono, ndipo iye anagwada pansi pamenepo. Ndipo ine ndinati, Azakari, kodi inu mungatitsogolere ife mupemphero? Iye anati, inde bwana. Iye yekha ndi ine, ndi mnyamatayo, ndi mzimu woyera mchipindamo, ndizo zonse. Woyera wachikulire uja, anapemphera, mayi. Amene iye anayankhula ndi iye, iwe umadziwa kuti iye, anala atalankhulapo ndi iye kale. Iye ndi bwana, iye ankadziwa yomwe iye, amalankhula naye. Iye anati, Ambuye, ine sindikudziwa chomwe inu mutachite. Iye anati, koma zonse zili monga momwe inu munanenera izo. Oh my, oh, ndine wokondwa kwambiri, ndine wokondwa kwambiri kuti iye akadali Yesu yemweyo anali kumbuyo uko ndi woyera ameneyo kumbuyo uko. Iye akadali Yesu yemweyo lero. Ndipo ine sindinamufunse konse za chipembedzo chake. Kaya iye anali wa Baptist, wa Chipentekoste kapena chiyani. Meneyo sinali ntchito yanga. Ine ndinali, ine ndimangotsatira mzimu woyera. Ndipo iye anali kuchita chinthu chomwecho. Ife tinkafuna kuti tione zomwe iye ata achite. Chotero ife tinagwada pansi. Ndipo iye anayamba kupemphera. Pamene iye anatsiriza kupemphera, iye anadzuka namupyopyona mutu wake. Anati, Mulungu, dalitsani mwana wanga. Ndipo kenako iye anati, Sopano, kodi ino mungapemphera busa? Ndipo ine ndinati, inde amayi. Ndipo apo pomwe inali pafupifupi 8:30 mwina mwake kotala kuti ikwane naine. Ndipo ine ndinali mkati mamayero sawiri kuchokera pamalopo. Ndipo ndege imanyamuka 7 koloko. Ndipo ine sindimadziwa kuti ndituluka liti. Chotero ine ndinayika manja anga pa mapazi ake. Ine ndinati, Atate akumwamba, ine sindikumvetsa izi. Ndipo inu, ine ndimayenera kuti ndikwere ndege kanthawi kapitako, pafupifupi ola ndi theka lapitalo. Ino mumangopitilira kumati kaziyenda. Ndipo ichi ndi chinthu chokhacho chimene ine ndapezekera panobe. Ndipo iye ananena kuti inu, iye anandiona ine ndikubwera. Ngati zimenezo munali inu Ambuye, ndiyene sindikudziwa choti ndichite, koma kungoyika manja anga pa mnyamatayu. Iye anati, oh mama, anati, mukuwala muno tsopano. Ndipo pafupifupi ma minute 5 kuchokera pamenepo, iye anali atakhala pambali pa bedi ndi manja ake atawakumbatira amayi ake. Ine ndinatuluka, ndinathamangira kumeneko, ndipo ndinakakwira galimoto, ndipo ndinathamangira ku hotelo kukatenga suitcase yanga. Ndipo ndimaganiza kuti ndipita ndikukadikirira mwina mwake kudikirira tsiku limodzi kapena awiri masiku amenewo. Inu mukudziwa momwe izo zimakhalira zovuta nkhondo itangotha kumene kuti upeze ndege. Chotero ine ndinaganiza, ine ndiyenera kudikirira masiku angapo. Ndipo ine ndinakwera galimoto, ndipo ndinathamangira uko bwalo la ndege. Basi pamene ine ndinafika kumeneko, iwo anati, ndege nambala 196 ya ku Louisville, Kentucky, tsopano ikunyamuka. Mulungu anandigwirira ine ndege imeneyo pansi monga choncho. Oh, ine ndikukhulupirira zimenezo. Pafupifupi zaka ziwiri kuchokera pamenepo, ine ndimapita ku musi pa sitima, ndikupita uko ku Arizona kwa mbale Charity, kumeneko ku msonkhano. Ndipo chotero ine ndinali woti nditengana ndi mbale mo ndi iwo. Ndipo chotero pamene ine ndinapita kumeneko, ine ndinayima pamenepo ku Memphis. Ndipo sitimayo inalowa mkati ngati inonse mukudziwa momwe iyo imakhotera kupita kumadzulo monga chonchi. Ndipo kenako imabwerera mbuyo ndikudzatembenuka mopotoloka ndikuzimitsa. Ndipo masangoji awo pa sitima iwo amafuna pafupifupi masenti 60 pa chidutsa cha iwo. Ndipo ine ndikhoza kuzigula izo ndi masenti 10-15 mukudziwa uko wina kwakenso. Ndipo ine ndinangodikirira mpaka sitima itayima kuti ndidzipezere masangoji ena. Ine ndinali oti ndikadzipezera ha thumba lodzadza ndi zitumbuwa. Ndipo ndikukhaladi ndi chisangalalo chenicheni kumeneko. Chotero ine ndinalumphira panja ndikuthamangira munsi kudutsa kumeneko mofulumira kwenikweni kuti ndikafike pogulitsira zitumbuwa. Ndikuyang'ana-yang'ana iyo ikhala pamenepo pafupifupi ma miniti 30. Ndipo chotero ine ndinayamba kupeza zitumbuwa zina. Ndipo ndinamumva wina wake akuti, moni pamenepo abusa. Ndipo ine ndinayang'ana pozungulira chipewa chofira chaching'ono. Atema pamenepo akuphethira maso ake, inu mukudziwa, anati, simukundidziwa ine, sichancha inu. Sindikukhulupirira, ine ndikutero mwana, bwerani kuno. Anati, ndiyang'aneni ine bwino. Ndipo ine ndinati, eya, ine ndinati ine sindikukhulupirira kuti ine ndikukudziwa iwe ine ndikukudziwani inu anati ndine Abu Abrahamu ndipo ine ndinati eya ukonkulondola ine ndinati kodi iwe unayamba wakhalapo mu umodzi wa misonkhano yanga anati ayi bwana anati ine mukukumbukira mawu uja ine munabwera ku nyumba ndipo amayi anga anati ine ndinati iwe sa ameneyo anati inde ine ndiyeyo inde ine ndiyeyo iye anati abusa anati ine ndinachiritsidwa wamphamvu ndipo wabwino bwino ndipo asalizokhazo koma ndine mkhristu tsopano ambuye alemekezeke
service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you. Aren't you glad? I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of
iwo alibe maphunziro akulu ndi zinthu
they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and are telling now both far and wide his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. Seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad.
Shobano kutana ni chanza. Ndiwina wake kutogolo kumbuyo. Ndimo zungulira. Chipembedzo chakale ichi ndichiti icho chinayambira kumbuyo kuno ndipo icho chikudontha njira yonse mpaka musi ndi magazi a Yesu Khristu. Oh man, oh ndine wokondwa bwanji chifukwa cha uthenga. Oh oh inde bwana.
Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost God. It's dripping with blood, the blood of his son. Martyrs all down, who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Sobano, kodi iwo, ndi uthenga wa mtundu wanji, monga iwo unayambira pa Pentecoste, mwaona.
The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. He received his mother's womb, you know. Died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Kept dripping with blood, yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth.
Musimungakhoze kubanga iwo bungwe.
There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood with the prophets of old so the true word of God could honest be told. Kept dripping with blood, yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. There were souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. Keeps dripping with blood, yes, just dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Tsopano kuyambira nthawi ya Pentecost ndiwo ofera a Pentecost mpaka mu mpingo wa Efeso mpaka ku Pergamo mpaka ku Tiatira kupitirira mpaka ku Sarde mu wa Efeso kapena wa Philadelphia ndipo mpaka mu Laodikaya. Ndipo tsopano kunachitika chiyani kumusiku uno? Monga Bible linanena, chilichonse chimabwera mmenemo, ndipo chirombo ichi chidzauka mu United States. Ine mukukumbukira masomphenya omwe anawerengedwa pano 1933, ine ndimapita chalichi chinalikisana mangidwe nkomwe. Sindinkadziwa kuti masomphenya ndi chiyani, ndinazichayizo chizimbwizimbwi. Ine ndinali chabe mlaliki wa chichepere wa Baptist. Ndipo ife tinali, moyo wanga wonse ine ndimaona masomphenya amenewo, ndipo ndimupe mphali yense kuti adzuke ndi kunena ngati amodzi a iwo analepherapo konse. Ayi, sizinateropo, izo sizingatheke, mukuona, izo sizingatero. Ndipo tsopano, ndipo pamene ine ndimayamba Sunday school, ine ndinalowa muchizimbwizimbwi. Ife tinali nazo kuno ku nyumba ya kale ya Masonic, malo a Charlie Kane. Gulo la ling'ono la ife. Ndipo ine ndinamuona President Roosevelt uyu akutsogolera dziko ku nkhondo ya dziko lonse. Tinaneneratu ine ndinati, ndipo pali maizimu atatu, Nazi ndi Fascism ndi Communism. Ine ndinati, ndiyangati muno akukumbukira. Ine ndinati, ikani maso anu pa chikominisi, izo zonse zidzasunthira mmenemo. Ine ndinati, Ethiopia, Mussolini adzapita ku Ethiopia. Koma iye adzakalepherako. Ndipo ine ndinati, ife potsiriza tidzapita ku nkhondo ndi Germany. Koma ine ndinati, Germany adzalimbikitsidwa mu mulo waukulu kwambiri wa konkiri. Zaka 11 Magnet Line asanamangidwe. Zaka 11. Ine ndinati, kenako nkhondo ikadzatha, ife tidzapambana pa mapeto pake. Ndipo nkhondo ikadzatha, izo zidzachitika kuti science idzapanga zinthu zazikulu. Ndipo ine ndinati, pamene iwo adzatero, iwo apanga galimoto. Ndipo magalimoto mopitirira adzasintha maonekedwe. Ine mukudziwa momwe iwo ankaonekera mu 33. Tsopano ndiye anati, iwo adzakhala ngati mazira, azidzaoneka ngati mazira. Pakuti ine ndinaona pa msewu waukulu wopambana, galimoto yakuyenda mu msewu imene inalibe chiwongolero chilichonse menemo. Iyo imaongoleredwa ndi mphamvu. Iwo alinayo iyo pakali pano. Ine ndinati nthawi imeneyo, tsopano iwo akuloleza akazi kuvota. Ndipo akazi pakuvota potsiriza pake, ine ndinati fuko lino ndi fuko la mkazi. Ilo limadziwika ndi mkazi. Ndi mkazi mpaka kudutsa muneneri paliponse. Ndi nambala 13 paliponse muneneri. Ndipo ine ndinati ndi dziko la mkazi, iye ali ndi ufulu wake kuno, ndipo iye adzawononga iwo. Iye ndi amene amalionga dziko lapansi. Ndipo Roy, ine ndalandira makalata ako pa zimenezo. Mkazi wankulu ameneyo. Mlandu uliwonse tingakhale nawo. Ine ndikanazijambula izo tsopano mpaka. Mlandu uliwonse omwe unachitikapo mu United States uyu, mkazi anali kumbuyo kwake. Ndiko kulondola ndende. Amenewo ndi akazi amakhalidwe oyipa. Inu mwaona ndi zinthu. Tsopano chotero ndiyene ndinati, kudzakhala mu nthawi imeneyo, pa nthawi imeneyo akazi azidzalolezedwa kuvota, ndipo iwo adzasankha munthu olakwika. Iwo anachita izo pa chisankho chomaliza ichi uko nkulondola. Zomwe ziti zidzayambitse linga. Nthawi imeneyo zidzachitika kuti kudzakhala mkazi wankulu adzauka mu United States. Iye adzavala mokongola, ndipo ine ndinaziyika mokutira. Mwina mwake mpingo wa Katolika. Mukuona yemwata adzatenga ulamuliro pa mphamvu, adzawapambana enawo mu United States. Iye adzakhala wokongola ukamamuyang'ana, koma iye adzakhala wamtima wankhanza momwe iye angathere. Ine ndinati kenako ine ndinayang'ananso, ndipo ine ndinaona United States atangophulika mzidutswa. Panalibe kanthu kamene kanatsalira pa iye. Ndipo ine ndinaneneratu pamenepo. Tsopano ichi icho chinali pakuti atero Ambuye. Ndipo dalingalirani mwa maulosi 5 mwa 7 aja achitika kale, mpingo kuti ugwire mpingo wa Katolika ndi kudza kwa nthawi yotsiriza. Ndipo ine ndinati ine ndinaona zinkaoneka ngati panali zitsa zikuyaka, miyala inaphulitsidwa, ndipo United States yense amangooneka wopanda kanthu. Atangokhala monga choncho momwe ine ndimakhoza kuona pamene ine ndinali nditayima. Ndipo ine ndinati ine ndikuneneratu malingana ndi momwe nthawi ikuyendera. Zidzakhala nthawi ina pakati pa chaka chino 33 ndi 77. Ndipo izo zidzayenera kudzafinya mwa mphamvu koopsa kuti zidutse pamenepo. Ndipo ife tikukhala pa botolo la onga mwenzi, chilichonse chakonzeka. Oh, koma Atate athu akumwamba ofunika, yemwe analonjeza kuti sizodabwitsa kukhala wantchito wa Khristu, zinthu zonse zimene iye analonjeza. Ndipo taganizani, ife tili nawo mwayi. Iye akukhala moyo pomwe pano. Iye ali ndi ife kumene tsopano. Akudziwa chinsinsi chilichonse cha mtima uliwonse. Amadziwa zonse za ine. Moto woyaka umenewo ukuyenda kudutsa mitima yathu. Akudziwa zonse za ife. Amatikonda ife. Ndipo kodi sindinu wokondwa kukhala mgulu lalingono lochepa limenero usikulu lomwe limasunga chikhulupiriro, pakuti linali lamulo lake, musaope kagulu ka nkhosa. Ndi chifuniro chabwino cha Atate wanu kuti akupatseni inu ufumu. Ndipo ntchitoyi ikanapanda kufupikitsidwa, sipakanakhala mnofu uliwonse ukanapulumutsidwa. Mwaona, ife tili kumene pa nthawi yotsiriza. Achipentekoste akukhala ozizira, ofunda, olavulidwa mkamwa mwa Mulungu. Gulu lalingono kwambiri lomwe latulutsidwa apa. Apang'ono okha, koma mmenemo mudzabwera. Taonani, mkwati akubwera. Ndipo pamene izo zidzatero, uliwonse wa maulondawa, ulonda uliwonse wa maulondawa, kuti kumbukirani, pali maulonda 7 aiwo, ndipo ife tili mu ulonda wotsiriza kumene uwo. Koma aliyense wa anamwala amenewo mbuyo, kudutsa apa, anauka. Amen. Oh, chinali chiyani icho? Mzimu oyera omwewo. Ndiye pamene mpingo udzakhala utapita mu. Monga ife tinatengera la Mulungu usiku, Yosefe kuti akazidziwitse yekha kwa Israeli abale ake, iye anamubalalitsa mkwatibu wake chilichonse. Ndipo anawabweza iwo kupita ku nyumba ya chifumu. Ndipo iye anayima yekha ndi Ayuda, ndipo anati ndine Yosefe mbale wanu. Muzike izo pomwepo mulemba pamene iwo anati iwo adzakhazikitsa tsiku la chisoni ndi nyumba iliyonse ikudzitilira yokha. Iwo anati kodi inu munazitenga kuti zipyera zimenezi? Anati mmanja mwanu. Anati mnyumba ya abwenzi anga. Iye amene anamupyoza iye adzayang'ana pa iye. Ndipo pamenepo iye adzayima Yosefe. Iye anati musatero. Monga Yosefe anati musadzikwire nokha, chifukwa Mulungu anachita izo kuti apulumutse moyo. Chiyani? Moyo wa mpingo amitundu, chifukwa cha dzina lake. anthu ochokera mwa amitundu. Oh, ife tili kumapeto abale anga, ife tili pano. Lodala likhale dzina la Ambuye. Tiyeni timbe nyimbo yabwino yakale iyi monga abale ndi alonga a Pentecoste limodzi. Tsopano inu mukuti chabwino ndine wa Baptist. Koma ngati inu muli nawo madalitsa a Pentecoste ndine wa Pentecoste. Aha, chabwino, chabwino. Sopano mvetserani abwenzi, ngati pale aliyense pano pakati pathu, kuti ngati paliponse pa ulendo wa moyo, kuti kuwawida pang'ono kuja kwabwera mu mtima mwanu, ndimvereni. Zichotseni izo pamenepo tsopano. Pezani izo, musalole china chilichonse.
Upon this fair land. Yea, even in this world tonight, there are spiritual forces being gathered together that shall come against thee, my people. But I say unto thee, be thou not discouraged in that day nor hour. For I say that I am the great Almighty God. Yea, even as I took my children from the land of bondage, yea, even as I brought them into the wilderness and to the promised land, even so shall I take thee home with me. And I say unto thee, my people, be thou not discouraged, but put thy trust in the Almighty God. For I say that I have loved thee with my great love, and I have called thee out of a world of sin, that thou might be my chosen people, and that in thee I might manifest my power and glory. And I speak these words tonight unto thee, that thou might be encouraged,
says
the Lord.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Ambuye Yesu, ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mauthenga awa. Izo zimatikondoweza ife. Ambuye, podziwa kuti ife sitinaleke koma tasunga chikhulupiriro. Oh, ine ndikupemphera Mulungu kuti nzimu kupitirize kukhala mu mpingo. Tisungeni ife pafupi kwa wina ndi nzake Atate. Tisungeni ife ndi inu, ndipo muyende pakati pathu. Ambuye, mu mbado wotsiriza wachoyika ponyali uwu, omwe ife tikukhalamo. Mukhale kuwala kwathu, mwalire pa ife nthawi zopambana izi za mdima Ambuye, pakuti ife tikuzindikira kuti choyeka ponyali ndi nyenyezi zikuyankhula za mdima. Ndipo Ambuye ndife wokondwa kuti ndife ana akuwala. Tikuyenda mukuwala kwa Mulungu. Sindife womangiririka pa dziko ndi zinthu za pa dziko lapansi izi, koma ndife ana anu. Momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha zinthu izi. Ife tikukuthokozani inu potumiza mauthenga awa monga chitsimikiziro cha mawu anu. Mulole inu mukhale nthawi zonse wolemekezeka pakati pathu Atate. Inu mutitetezere ife kuzowawa zonse za dziko lapansi. Tisungeni ife oyeretsedwa kuti miyoyo yathu ikhale yangwiro ndi yoyera ndi yopatulika pamaso panu. Mulole magazi a Yesu Khristu achitire izi aliyense wa ife. Ambuye, chotsani pakati pathu ngati pangakhale chilichonse chomwe sichiti bwino. Chichotseni icho kwa ife Ambuye, ili ndi ola la nthawi zofufuza. Misonkhano iyi imapangidira cholinga chimenechi kuti ifufuze mitima yathu. Ine munati malawi a moto amenewo amaso anu amafufuza ndipo amadziwa minyewa ya mtima inu nditudi matero Atate. Ndipo muyankhulenso mobwezera kwa ife, ndipo kenako nkutiwuza ife kuti tipange tidzisunge tokha okonzeka kuti ola likuyandikira. Oh, momwe ife tikukuthokozerani inu chifukwa cha iza Atate. Ife tidzachita zimenezo ndi zonse zomwe zili mwa ife mwa chisomo chanu. Amen. Oh, kodi inu simukumukonda iye tsopano ngati pangakhale mlendo pakati pathu, umo ndi pomwe izo zinalili pachiyambi. Pamene Yesu anali kuno pa dziko lapansi, iye anati wina wake anamufunsa iye za nkhani ya chikwati ndi chilekamo kapena china chake. Iye anati izo sizinali chomwecho kuyambira pachiyambi, tiyenera kubwerera kuchiyambi. Ndiye ngati chiyambi chinali mpingo wa Pentekoste, ndipo iye ndiye mpesa, ife ndife nthambi. Nthawi iliyonse pamene mpesa ubala mpingo, udzakhala mpingo wa Chipentekoste, nthambi ya Chipentekoste. Chinthu chomwecho chinali pa chiyambi, mukuona nthawi iliyonse. Tsopano inu mukhoza kumezanitsa mipesa ina amenemo, ndipo iyo idzabereka chipatso chake. Inu mukhoza kutenga mtengo wa lalanje ndi kuyikapo mandimu pa iwo, iwo udzabala mandimu wokhala moyo kuchokera pa malalanje. Mukayika mpesa pambali pake, ndipo iwo udzabala mpesa chifukwa ndi chipatso cha zowawasa. Chotero mabungwe awa, zipembedzo ndi zinthu zakakamira kumeneko kumayitana Khristu. Iwo akhoza kukhala moyo ndi moyo wa Chikhristu, ndiko kulondola ndendendi. Koma iwo adzabala zipatso za chipembedzo uko nkulondola, chifukwa iwo angozikidwapo monga choncho. Koma ngati nthambi imeneyo payokha idzaphukire, kapena ngati mpesa umenewo udzaphukire konse nthambi, iyo idzalemba buku la machitidwe kumbuyo kwake, ndiko kulondola ndendende. Chifukwa ndi chimene chinachitika nthawi yoyamba. Nthambi iliyonse yomwe idziphukitsa yokha idzakhala ndi malalanje iliyonseyo, ndipo Baibulo lankhula izo. Iwo unali ndi nthambi 12 pa iwo. Oh, ndine wokondwa kwambiri kukhala moyo pansi pa nthambi imeneyo. Si choncho inu? Inde Bwana. Oh, ndi zodabwitsa. Chabwino, kumbukirani mawa usiku tsopano pa mbado wa fira wa Sade, kubwera kwa bungwe la Chirutera, Martin Luther.